Yes, he was
very well
done.
Praise you, Lord. Have you been in the name of our Master Jesus? Greet for me your neighbor. You greet them. Then you welcome them.
Then we
promise them the greater things within this place.
Musubize ebisinga obulungi byagenda okulaba n'okuwulira ebbanga lyonna lyamala ng'atudda mu kifo kino. Bw'aba alina ennaku mugambe.
If they have sorrow, tell them.
Ekisanyu w'onaavira ng'olirina
bulungi. By the time you leave here, you will have your joy in the full. Amen.
Mukama abawa omukisa buli kinomu kumwe.
God bless you, each one of you.
Amanya n'eddoboozi omutume Ronald Hope Witness.
And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness.
Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
We love you so much in the name of our Master Jesus.
Yesu yebosibwe.
Praise Jesus so much.
Tubaagala kugenda mu maaso okubanga tusoma.
We want to proceed on with studying.
Nga bwe tuzze tuwulira ekigambo kya Katonda.
As we've been hearing the word of God.
Nga tulaba enkwe za Satan.
And we are seeing the schemes of the devil.
Eri Katonda n'eri ekkanisa.
Unto God and unto His church.
Yes, yes, we
praise Jesus so much.
Amanya n'eddoboozi.
And by name and voice.
Omukulu Ronald Hope Witness.
Ronald Hope Witness.
Wamu ne Musumba.
Together with Pastor Posa.
Yes, yes, we
praise Jesus so much.
Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
We love you so much in the name of our Master Jesus.
Twagala kugenda mu maaso n'okuweereza.
We want to proceed on with ministering to you.
Nga tuggyayo enkwe za Setaani eri Katonda.
Out the schemes of the devil unto God.
N'eri ekkanisa ye.
And unto His church.
Oba abantu be.
Or His people.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era twatandika okulaba omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye.
And we began to see the spirit of the Lord and His works.
Eby'obutuukirivu.
Of righteousness.
Tulaba omwoyo gwa Setaani.
And we saw the spirit of the devil.
N'ebikolwa byagwe ebitali bya butuukirivu.
And its works of unrighteousness. If we shall finish that,
and we are
about to wind up this part, we shall begin to see the right Christ and His church, and the false Christs and their churches. Praise Jesus so much. After that, we hear the right gospel, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven, and the other gospel, the gospels of the devils, or the gospel we don't preach the kingdom of heaven.
Yes,
praise Jesus.
So now
we are going to be proceeding on. Yesterday we last covered, as we are seeing, the Holy Spirit and His seal, which puts upon the children of God after hearing the gospel of the kingdom of God and its righteousness, and the miracles they follow the gospel of the kingdom of God. In you being put on the seal of God, you are supposed to first hear the gospel of the kingdom of God. And after the Holy Spirit seals you, as He puts upon you the seal of God, miracles remain being done for the children of God. And on the spirit of the devil, and their miracles and its seal, the devil has his seal, but the miracles which are being done, they are intended to blind people's eyes. And what moves on most of the time, people never understand them. He works through the world of darkness or the world of ignorance, and he can put upon people his seal of 666, which people cannot stand very well. Praise Jesus.
So
now, because of that,
that's why we want
to lighten to you both parts. And these are some of the things which came from the journey of heaven, which we study on Thursday and Friday.
Yes,
praise Jesus so much.
So, tukyengerayo okulaba omubiri guli
now in this moment you are proceeding to see the spiritual body
oguva mu ggulu
which comes from heaven
ogukuweebwa bw'ozaali mu mulundi ogwo
which is given you when you get born again
era ng'omubiri ogwo
and that body
kwe bateeka ejjinja liri erikolebwa mu ssiru ya katonda
where the other stone is put which is made out of the seal of God
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
wabula ng'eri kw'ebyo byonna
but as all that
oteekwa okubanga omazezi ali mumundi
ogwokubiera
ng'ofuuse mwagalo wa
katondakyovula
omwoyo omutukuvu alabula
bwatiwabo
abamaze okufuuka
abaagalwamubakolinso
ekyokubiri essula ekumi n'emu
onya
olusooka
paka
olwokutaano
bakolinso ekyokubiri essula ekumi n'emu n'olunya olusooka singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono era naye mungumiikirize kubanga mbakwatibwa obuggya bwa katonda kubanga nabafumbiza bammwe omu ndyoke mbaleeta eri Kristo ng'omuwala omulongoofu naye ntidde ng'omusota bwe gwalimbalimbakawa mu bukuusa bwago mpozza ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba awamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo
yesu yebazibwe
praise Jesus
omwoyo omutukuvu ng'ali mutume
Paul a Holy Spirit in Apostle Paul
yagezaako okulabika ng'atulabula
n'agamba
nti nga bwe byaliwo ku lubereberye
mu
lubereberye esuula ey'okusatu omusota bwe gwalimbalimba hawa ne bava mu ebyo ebyali ebyangu ne beeyongerayo mu ebyo
ebizibuokusinzira
ku bibonerezo
ebyabaweebwane
bagobebwa ne mu lusuku
and we are chased right from the garden
kati nga tumaze okuba nga tuyitibwa mukama waffe yesu
after we are called back by the master Jesus
Matayo 11:25
Matthew 11:25
paka 3
and to 30
ngaita fenna abakoyi nabazuulidde
all us all who are weary and burdened
moyo mtukuvu yalabula n'agamba
the Holy Spirit warned that he said
wadenga mukomyewo
even though you have come back
omuzaali w'omuwundi ogw'okubiri
and you've gotten born again
ntiddemu
I am afraid
kubanga ebyabaawo mu lusuku byandiddamu ne bibasuula
neeragamba
ne mubeera abafe omulundi
ogw'okubiri
nga bwe twawulidde mu kubikuli
basatumulimu
abalina erinnya ery'okuba
abalamuso
ng'ate baddamu dda ne bafa
nga
tebalina mubiri guno oguva mu ggulu
era
nga tebalina siru ya katonda
kuyesu
yeebazibwe so omwoyo omutukuvu
tegulaba
yagamba nti ntiddemu kugamba yatufumbiza
bafe
era mu kumala otufumbizaayo waliwo bingi ebyali bituweereddwa
nga
kristo omutuufu enjiri entuufu n'omwoyo omutuufu naye yatyamu n'agamba
nti
mu kugwa kwaffe oba n'okugenda mu ssiru
yabasitaani
waliwoawo ebijja nga byefaananyiriza soma onuyiri olwo oluddako
bakolinso ekyokubiri essula ekumi n'emu n'olunyi lwakuna kuba oyo ajja bw'abuulira yesu omulala gwe tutaabuulira oba bwe muweebwa omwoyo omulala gwe mutaaweebwa oba njiri ndala gye mutakkiriza mukola bulungi okumugumiikiriza
yesu
yebaziobujja
bwe bwali mukwatidde yategeera nti walijjawo omwoyo
omulalawemuweebwa
omwoyo
omulala
nti oli aliba agubawana
buwuyu
ng'abagamba
receiveitwala omwoyo
omutukuvugamba ogutwale omwoyo omutukuvu nga ye tazze
buzikuolwokuba
nti ategedde nti otuukiridde
era
nga kigwanidde okufuna omwoyo
wabula
ng'ono bakugamba kati saba
akwambale
oba mutwale yesu yebazibwe nti bwe muweebwa omwoyo omulala oba ne muweebwa kristo
omulala
kubanga kristo omutuufu ye mwenyini yajja ku mutima gwo n'akonkona okusinzira ku bibbulirwa yesu
yebazibwebikulwa
3:2 ye mukama waffe mwenyini ali ku mitima gy'abantu ng'akonkona
We don't just give him to you. Let me give you of my Jesus. Praise Jesus. But Jesus, we are there to tell and preach to people to prepare their hearts. Praise Jesus. That when our master comes to knock towards them, that they can open for him.
We
are not going to get that Jesus of one, so that he may give you of his Jesus. There is an artist who sang a song. And he said that me to give of me your Jesus. I think you've heard of that song. Me too, I want you to give of me of your Jesus. Praise Jesus. This Jesus, the right one, he can be with all people.
And
he can be knocking upon all people's hearts. And he enters within them using his Holy Spirit. If he's opened for, he doesn't enter by force. He knocks first and he tells you, open that I may enter. He doesn't pass through the windows.
Yes,
praise Jesus. He comes upon the heart that is the door. And he tells you, I'm knocking open that I enter.
And
you first look at him to see the one. And you tell him, now enter. Not passing through the windows. This Jesus, they tell him, take him, take him. He is there coming, yet you are not seeing him. And he knocks you and you fall down.
Yes,
that Jesus you have been getting, the one who
just
knocks people is not the right Jesus. Even the right spirit, he says, I'm afraid.
If
you are given another spirit, will you be able to bear such things? When you change the spirit, you change the seal.
Every time
you get the spirit of the devil, you must get the seal of the devils.
Yes,
praise Jesus. But the gospel of the kingdom of God, as we heard, that when they heard the gospel of the kingdom, they were sealed by the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
And
we have been looking on the body, how it looks, of the beloved of Christ, the one who is exposed to him. The one in the Holy Spirit said, I feel a jealous. I exposed it to one husband.
Yes.
That is Christ Jesus. They were married. And they who have already been gotten born again. And they are the ones who are given a body from heaven. And
it is
sealed by the seal of God. And the Holy Spirit continues to establish his
spirit.
Until the day you redeem from your body. And reach the kingdom of heaven. That is why in Song of Songs, we hear Christ calling us.
And
he explains even how we shall be appearing and looking. Let's go back to Song of Songs 5. Song of Songs
5:5. Emikono jange ne jitonya mori. Nengalo zange ngazito nyamori ekulukuta.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus. He awoke to open for his
beloved.
And his hands were dripping of mire.
Ngabwe tuulira abasajja abajja okumukyalira Mathayo sura y'okubiri.
The men who came to visit him in Matthew 2. The way they brought to him precious gifts.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era ne bamusiga.
And they smeared with him with oil.
Yes, he was.
Praise Jesus. We even remember the woman, the one who anointed him on the feet, using his feet, her hair to clean the feet.
Yes,
praise Jesus. He was speaking here in Song of Songs. Even though many people say
that,
how was Jesus in the Old Testament speaking then? Bible speaks of him as the Word of God.
He's
the one who always came to people through visions.
Yes,
praise Jesus. He came to the Abrahams in Genesis 15. And the Word of God appeared to Abraham. And Abraham told him, oh Lord, praise Jesus. But the word of the Lord is the same. In John 1:14, the clothes fresh and appeared unto us. And we saw him in the flesh. As his clothes fresh. And was called the Son of God. Praise Jesus. Now the one who visited them and spoke is the one who clothed the flesh and came to speak with us. He had come to fulfill those scriptures. The one who spoke in Matthew. And he said I didn't come to destroy the laws and the commandments of prophets, but I came to fulfill them. What he had spoken through the prophets, Bible says, the Spirit of Christ was in the prophets.
He
was speaking of what would be happening to him.
Yes,
praise Jesus so much. That is why he's called us the beloved, as we've heard here. Let's move on. They're going to be asking him
ahead.
This beloved you're talking about, how does he appear? Not everyone who thinks the beloved of Christ, that really they're beloved.
Yes,
praise Jesus.
We're
right beloved.
You
must have a body which was given them, and it has the seal of God upon it,
which
the Holy Spirit puts upon them. Song of Songs
5:5. Ngazitonya mmoli ekulukuta ku mikonda egy'ekisiba. Nenzigulirawo muganzi wange, naye muganzi wange yali nga yeegendedde, ng'avuddewo. Omwoyo gwange gubadde guntyemuse bw'ayogedde. Ne munoonya ne nesinza kumulaba. Ne muyita naye n'atanziramu. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba. Ne bankuba ne banfumita. Abakuumi ba bugwe ne bansiyako omunagiro gwange.
Tumanyi bino byonna ebyamubaako.
We know all this happened on him.
Yokaana 19.
In John 19.
Engeri gye bamusingana abakuumi ba bugwe.
He was met the watchman by the watchman.
Ne bamukuba.
And they beat him.
And
when he was on the cross,
in John
19:34, and they pierced him at the rib,
and
out of him came blood and water. And in John 19 itself, they sat down and they shed
blood, and
they made lots to
kill.
But we were seeking for him. He was looking for us.
Yes,
praise Jesus. And on the cross he says,
that
forgive them, they don't know of what they are doing.
Yes,
praise Jesus. We who was seeking for, we are the ones who crucified
him.
He wanted to give us a chance to be born again, that we
are
given a body from heaven, and that we are sealed with the seal of God, that we become beloved who are fulfilled.
He
explains down his beloved as we are going to hear. Let's hear them.
Oliyimbe sura ya 5 n'olunyiri lwa 8.
Song of Songs 5:8.
Mbalayiza mu abawala ba Yerusaalemi, bwe munaalaba muganzi wange mumubuulirenga ng'okwagala kugenda kunzita.
Yes,
praise Jesus.
N'ayongera n'agamba abatume.
And he continued to tell the disciples,
mu Matayo esura ne 10.
In Matthew 10.
Nti mugende mbabuulire.
That go preach to them.
Obwakabaka bwa Katonda busembedde.
That the kingdom of God is drawn near.
Naye ng'abagamba.
But he was telling them.
Wadenga bankubye kutoka ku
kino. They have beaten me the ex.
Naye nze nkyabagala.
But me I still love.
Okwagala kwe kuntusizza ku kino.
Love is what has reached me to this extent.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Wadenga twali twaluzinga okubeera abaagalwa abatuufu basaani.
Those to be the rightful children of God.
Era twali tetulina mubiri guli
ogw'omu. We had no body of heaven.
Ne siru ya Katonda nga tetugirina.
Even the seal of God we didn't.
Naye wali esuubi.
But there was hope.
Yes, we
praise Jesus. Being given a chance to get born again.
As
told us in John 3, that in getting born again, the body was prepared to be given us.
It
had been spoken of already in Songs of
Solomon.
That when you will get born again, this is the body which will be given you. That body is where the seal of God will be put. Song of Songs 5:9.
Muganzi wo kyeki okusinga omuganzi omulala.
Omwoyo Mutukuvu n'amubuuza.
And the Holy Spirit asked him a question.
Muganzi wo kyeki?
Who is your beloved?
Okusinga abaganza
better than the others.
Nti oyinza okumutwawuliramu mu kakumi.
Can you separate him out of the thousands?
Abantu bangi bonsi babeeramu nga bagamba Yesu Yesu.
People in the world they claim Jesus Jesus.
Naye ddala gwe wo oyinza okumwawula.
But you, can you separate your own Jesus?
Ono nga ddala akuyita mwoyo ne mazima.
And this one calls you in spirit and in
truth. Era ddala nga mwagalwawo.
And truly is your beloved.
Ddala akusinza.
And he worships you.
Oyinza okumwawula.
Can you separate him?
And the Holy Spirit
asks him, who is this beloved of yours? And the Holy Spirit one day says, who is this man that you even visit him? And he was given an answer. And this time the Holy Spirit came back to us.
Yes,
praise Jesus. The Holy Spirit always asks on our behalf. For according to Romans, Romans chapter 8, verse 26,
and 28,
he bears our weaknesses.
For
he prays to us
the purpose,
as the will of God and as the will of God is.
He
is there to balance us between us and God. He knows what we need to get to know. And he questions them because we don't know them.
Yes,
praise Jesus.
He
searches even the unassembled God and questions them. And he knows, if I don't ask this question for them, they will not ask who is this beloved being praised like this. They will deceive every person who speaks their master. And they think even that one is right. That's why Jesus had warned us before. Praise Jesus.
And
he said, not everyone speaking Lord, Lord.
This
one entering the kingdom of heaven.
As he
Matthew 7:25. Now the Holy Spirit asks
there,
who is that right beloved of yours?
It
is supposed to be with what kind of body? That where I will put
you.
For the Spirit is the one who has to come out and prove this the beloved was shown. Who has to steal or the ring? Now the seal of God, it would have been like the ring to prove that you are married in the kingdom of heaven, or you are the children of God.
Yes,
praise Jesus so much. Song of Songs 5:9.
Muganzo chechi okusinga omuganzo omulala. Gwachira bakazi bonna obulungi.
Namugamba ukiraba nawo.
You told that you yourself is your beautiful.
When you
go to the Father, you are like
a abangi bozalo mulundi ogwokubiri.
By the many birth again the same time.
Omanyi mu Kristo mulundi
ogwokubiri. We are born in Christ the same time unto the Father.
Kristo naberanga muganzi nyo kusinga.
Christ is so favorable more than us to the Father.
Karada Kristo nayinga inayo.
Now Christ was, they were better for him. This love or this marriage is not like yours.
Yes,
praise Jesus. It's not like for people. This is the true love which comes from righteousness.
Yes,
praise Jesus. Now the Holy Spirit is asking and in explaining is there explaining. And he wants to draw us to know what is beyond. More than that.
Yes,
praise Jesus. That is why even in John he was
now
there.
And he passed through Thomas.
The Thomases. And he asked the question, Lord, we don't know where you are going. How shall we there know the way? Among human beings, no one can ask such questions. We would have just looked at
him.
But the Holy Spirit brought questions to continue to explain to us. Explain to us the way you're going. We don't know that way. He comes and bears our weakness. What I say is this, that the Holy Spirit, he lowers to our level and he makes himself as if he
had
understood and he gets to be foolish just as we are. And he asks because he knows we can't ask. He knows that if someone is there, he may think he knows
and
that he
asks,
yet what they claim though they don't know.
Yes,
praise Jesus. Now we come back to our level and he joins with our spirit
and he began
to ask questions. What you would have not asked, that no one would be ashamed to ask. Another can say, I cannot ask a question like that.
For
you are like 12 of you and you say, perhaps Peter will ask it. Maybe Matthew should be the one asking it. Maybe John let him be asked. Me too, let me wait. John will ask. And all of you remain there. Now the Holy Spirit, no one wants to ask. Now the Holy Spirit enters in
him.
And he empowers him with boldness to speak and ask. Song of Songs 5:9.
Muganzo chechi okusinga omuganzo omulala. N'okulayiza n'otulayiza bw'otyo.
Kino okulayiza n'olyoka otulayiza.
And who is even to charge us and charge us like that,
go
make all nations disciples. The Holy Spirit had to ask
him this.
And to say that even charging us, you charged us. He knew he's not going to be the mission alone. He had to go with the disciples.
Our
master explains the disciples.
And
them, don't go wait for the help. And they waited for him in Acts
2.
And he came. That's why he asked them. They had not come yet. For he was forced
to
that they would be ministering with him.
He was
charging us, you charge us like that.
For
he charged Peter like 3 times. When you read John
10,
and it tells him, do you love me?
Yes, yes.
Praise Jesus.
How can
you
pray
even Peter began to complain of it. Lord, you know I love you. But how comes you changing me 3 times?
Peter,
do you love me? Yes. Take care of my sheep. Peter, you love me? Yes. You feed my flock. Peter, you love me? Yes. You shepherd and take care of my sheep. And he said, how comes you've charged me so much, Lord?
Now,
the Holy Spirit had asked them before, how comes you've charged us so much?
Mm-hmm.
Song of Songs 5:10.
Muganzi wange mutukuvu era mumyofu.
And he began to explain that the first thing, you must be radiant.
Yes,
praise Jesus.
For,
according to Ephesians 5, from verse 22 unto 25,
the
Bible says that he cleansed us with the water through the word.
Yes,
praise Jesus.
And
he made us ready by the blood he washed us.
Mm-hmm.
Song of Songs 5:10.
Muganzi wange mutukuvu era mumyofu atabula mukakumi.
Talina kubanga abula mukakumi.
In the thousands they can't be lost.
That is
what I was telling you and I told you. Don't fear the day of the Lord when it comes.
You
prove that you are a beloved of Him.
If
you prove that you are born again.
If
you prove you have the seal of God.
Yes,
praise Jesus.
For
so you cannot get lost in the thousands.
What
we have promised many will happen. Happening and moving on now. Matthew 24. That it involved the falling of the stars and the rocks are coming from the space falling down. But they show that this beloved in their father and he can't get lost. That all that will not reach on them.
There's
no way they will harm them. For the Holy Spirit
is
the one who will be leading those tribulations.
And he
will be shifting and moving away those things. There is something which happened
in Egypt.
Like the blood put on the house of the Israelites. For the blood and the water and the Holy Spirit. These three agree in one. In First John.
First
John chapter 5,
verse
7 and
8.
Now there they sealed themselves with the blood. The
age
of death when it was passing in Egypt. When you read it in Exodus 12, you'll see that in their houses they were not harmed by the famishments of Egyptians.
Yes,
praise Jesus.
Because
of the sign of the blood of Jesus. When he spoke of the
dragon
and his redness,
he
must have been washed with the blood.
Now,
the day of the wolves or of the
wrath,
hard things will happen those days.
If
you
will
not be harmed, for you will not be lost in the
fountain.
Even if you move house, an angel when he
says,
see where you are,
if
you meet many people, they can spot you out.
For
you have a body which comes from heaven with the seal of it on it. Now, born again many times, what caused them to get lost in the
fountain?
Most of them died again. Even getting saved and born again, but they don't know of it. They know
you
just think, I am born again. They don't know what happens next.
Yes, you ever see
praise Jesus.
They don't
know this, the body they have to get. They don't know they have to get the seal of God. And they have to confess upon it. And they are done, it's born again. And they have been born again. It is not like that. You must be having a body from
heaven.
And it has the seal of God upon it.
Song
of Songs 5:11.
Omutwe gwe gulinga zambu enunje ennyo nyini.
Omutwe gw'omubiri ogwo ogw'omuntu w'omunda.
Head of that body which comes from heaven.
Omubiri ogwo gukuweebwa ogw'omuntu.
That body given you from heaven.
Omutwe gwe bagwa zambu.
Its head is of gold.
Erongoseddwa nnyo
nyini. Which is purified most.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kwalaba mu kubikulirwa esule y'omukaaga.
We saw in Revelation chapter 6.
Olunyi n'olw'omwenda pa 11.
From verse 9 to 11.
Omubiri guno bagukolera ku kyoto.
This body is made at the altar of the heaven.
Era zaabu tabeera waawano.
Gold is not of the world.
Si ono zaabu wa mwazitowo.
It's not your gold which is heaven.
Oliba mukolanga omutwe teguzitowa.
The altar is made when the head is
not heaven. Nga kusoba n'okwapiya linganga gulina olususu kuno ku ngulu.
It can even appear with a
si face ekaddiwa.
It's not an all aging face.
Kubanga bamalayika babeerayo emyaka n'emyaka.
Tulisiŋŋana
malayika alinamu watuulukanye.
You would never find an angel with a wrinkle.
Babeera badda emyaka mingi gye bamala.
They are old many years.
Neteri malayika gw'osinga
nati yakaddi. But no angel you find that they are
old. Babeera buli kiseera.
Always beautiful.
Nga bantu bavubuka.
And they are youth.
Naye eno
but here on the world.
Bino bye batukolamu
mufu yense. One thing as the dust of the world. It's just a little moment.
You
began to have wrinkles in the face. And the face begins to fight against you. And it is chasing you from the mirror.
When
anytime you look at yourself in the mirror, you see it is not you.
Yes, yes.
Praise Jesus. But all that we shall recover it quickly. In the
twinkle
of an eye when we shall be unclothed. When we shall
be changed.
The imperishable to swallow up the perishable.
Yes, yes.
Praise Jesus. Now, brethren, concerning this body, your head is of gold, which is purified, which gets from the altar in heaven. But that egg, in it is added the white stone.
Yes, yes.
Praise Jesus. Which makes up the seal of God. Just as we are going to continue to study and read.
And
the Holy Spirit writes these words of the gospel of the kingdom of God. After that,
he
will make out that stone. That's why you have to continue more in the word.
And to
grow more to hold on the Holy Spirit. Praise Jesus. For it doesn't happen like that. It may be very hard for you to be able to hold this seal within you.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Yes, yes.
Praise Jesus so much. Now it will require us to continue to hear the teaching of the Holy Spirit.
Yes, yes.
Praise Jesus so much. Now we must give ourselves up to the Holy Spirit that we can get this body from heaven. Our Master Jesus explained and he said that you think to be is of onion. The head has to be of gold, which is purified so well. This head is on the body which we get from heaven.
2
Corinthians 5 speaks of it.
Yes, yes.
Praise Jesus so much. And on that head, there is an aspect of a portion which was left. It's in the forehead. That white stone making the seal of God, it must be fitted within that space. But that seal is made from these spiritual words. The Holy Spirit rests within you.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
And
we are going to also look at them. How does he move on to make a seal out of them?
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much. That you may continue every day to be within the word of God. Song of Songs
5:11. Emivumbo gy'enviiri ze gya masadde era middugavu nga namuŋŋoona.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Emivumbo gy'enviiri egibeerako.
The waves of the hair upon him.
Eri ogenda kuba todda awo ate ngenze mu saluuni.
There you not waste time going to the saloon
now.
That they make your hair.
Yes,
praise Jesus. That has been a problem to women. Even some men right now are got mad. They are onto making hair. Even plating it. Even though it wasn't written upon you to do that, according to 2 Corinthians 11, that the hair is the glory of the woman, not of the man, as we see today, where people are messing up in different churches. But this body, the hair given us, on the gold hair, that hair is of weaves. The hair which is of weaves, it flows. It can be perhaps brown or it can be black, but it flows and falls down. Now they say that it's black. You may change it and they are very tall, and where they move down they roll themselves. Out of them comes a glittering shining things like silver. Now this beloved who is born again and given a body from heaven and is sealed, in the thousands he is known, for the other body is going from heaven, and it is known very well. The born again shouldn't get lost in the thousands. And on this gestation, as you see, that right now the priests as if they are in the world, and they are within God, but as if they are of the world. What is done in the world is what they do. There is nothing they have like character, which is of the kingdom of heaven. They have no body of heaven. They have no seal of God. But even the character alone, they have it not. Praise Jesus.
So
that one you have to fight it upon yourself. The seal made by the Spirit of the Lord.
After
getting born of spirit and water, you hear the gospel of the kingdom of God. Praise Jesus.
Amos esula ya kutano. Uliimbe esula ya kutano. Ulinyirwa kuminabi.
Song of Songs 5:12.
Amasoge, galinga maiba kumabali govuga uwamazi. Agana azibwa na mata.
Praise Jesus. Concerning the eyes, you will not say that God, you gave me this kind of eye like this. You know,
here
on the world we have different kind of eyes. There are even people who hate the eyes they have. But on this body, the eyes are made with serious carefulness. Just as you see the eye of the dove. Have you ever seen of the dove properly? How its eye is so sweet and beautiful. But they say on this body, this eye remain being washed with milk. I will not say that you go and you get milk from a cow and you get milk which you use to wash your eyes every day. It is not like that. The milk is spoken of here. Let's go and see that.
This
is the reason why you must know the right Christ and his church. And you know the right gospel of the kingdom of God. For if you're going to know it, you cannot keep this body. It is bathed with milk. Praise Jesus. But that milk, it's not of the cow. You know they are born again. When they read that verse, they begin to say, please rare animals, that you may begin to wash your eyes with milk. Then God will be pleased of you. This is not milk like that. Let's read it of the milk in 1 Peter.
Peter, ichisoke suleyo kubiri. Na ulo njiri ulisoka.
1 Peter 2 from verse 1.
Kali muteke nga wala uwigo na novu kusa wana. Novu namfusi, novu cha, noko gira uvi kona. Ngava na abawele abaka jabazaliwe. Mwegombe nga amata agomoyo, agatali mubulimba. Galeke gabakuze, okutu kwa kubulo kovu.
Yes, he was
impressed.
Bible yaruzume gamba, tuwegombe nga amata agechi gamba.
The latest desire, the milk of the word.
Agana suburo tukuza.
Which will grow us.
Anytime
we continue in this gospel,
it continues to
wash your spiritual eyes and to wash your entire body to keep it when it's holy. That is the pure milk of the word. Don't go and get milk from the cow.
Yes,
praise Jesus.
That's
so when someone gets born again, or when they get saved, the Holy Spirit encourages them to remain desiring the milk of the word, which will enable them grow.
So
that's where they best wash themselves and to be cleansed totally. And in all that you hear, that's where best right to be able to make the other stone out of it.
Which
has been fitted within their forehead. On it is your name, the name of the city, and the name of the Lord. They are all within that stone.
Yes, you have
praise been. Jesus.
We've
gone back to Song of Songs.
Oliyimba esole yokutano n'olinyirwa 13.
Song of Songs 5:13.
Amatamage galinga omusiri ogwemiddo ejakalosa. Ngebifunvu ebimerako enva esi wenye obulungi.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kati amatama.
Now the cheeks.
Ngabo ora omuddo ekubera gwata ilo obulungi kuri kongulwe.
See how this
omanya amatama gamu wano tuyinza okugawalana.
You know some of the cheeks here we may hate them.
Oraba etama tiriko wadde
nyama. And you see on the cheek there's nothing like any flesh on it.
Kugama ngetama lyo lyakusobera
busobera. And the cheek is
na ye gari ateba bera ba gari volinga bulungi.
Yet they are leveled very well.
Kati amatu.
Now the ear.
Mu kifo ky'okuwunya mu.
Instead of.
Nga era bwo bunya
kali. It is smelling the way you smell.
Bwe era sijja gambo unya mu neighbor
okwanga. I will not say that you smell within your neighbor.
Ayinza okunyiga.
For you may even get hungered when they smell within you.
Naye bagambye nti mu matumba muvaamu ate kalusha.
Out of the ears come an ointment. Tolina kuyingira
mu kibuga kyandi gyogenda ng'owunya.
Enter the city when you're smelling. The lips alone only comes out aromas. This body you have is dead. Let me tell you. You must get a body from heaven. And they can't put a seal upon this body. The seal is on the body from heaven. And it comes out, shines out within the forehead of this one. When God is pleased. As we saw our Master Jesus, Matthew 17. Just as we saw Moses. Exodus 34. Praise Jesus. Now the other body. You must have ears with their aroma. When you speak,
it's
an aroma coming out.
Yes, yes.
Praise Jesus. Right now you sleep a little. You must awake to go and brush.
But
if you don't brush, what follows is not easy. In the people, you cannot appear properly. We don't speak so much of them.
Yes, yes.
Praise Jesus. Even the ears are like that.
They
are explaining him very clearly. How does he look? The one who is sealed.
Uliyimbe sura ya kutano olinyira 13.
Song of Songs 5:13.
Emimwaje jiringa amalanga ngagatonya mmoli ekulukuta.
Wana emimwa to erito jja kweta aga company ya lipstick.
You will not need a company of lipstick in heaven.
Emimwajo orabe danga bili bela lisera
sira. Have you seen how the lilies look like?
Liba liserera bulungi nyo.
It is very sliding very well.
Yeza lyo kabu jja buli kisera.
It just renews itself every time.
Kubanga edanga buli kisera liba lyeza bulungi.
It really every time renews itself.
Yes, we have
praise Jesus.
It
always flows and smoothens. Now in heaven there are no companies of lipstick.
But
the Jerusalem city of heaven,
it was meant
and there shouldn't be fumes up there.
Things
are all put within you. Now you put on lipsticks and you get sick of cancer. In the heavens it shouldn't be like that. You know you love so much to fly.
That's
you're not content of the lips God has given you.
Even
though
you
change the color, but you're not content.
When
they change the color to be like the skin, don't you see them? That they're different. Have you seen that the same
skin?
He tried to paint you that you may be like that. If
he
gives you the other which is better in beauty, even here we are fighting, we put jelly upon ourselves. After we get sick of the nails, for you put on cutex and you get harmed. The lips, two people get sick in the throats. They begin to suck the things they wrap themselves. I don't understand. But in the other body, those are not
things.
But they
don't
put them in that same body where they come from.
Song
of Songs 5:14.
emikono gye giringa empeta eza zaabu ezitekebwamu berulo.
Emikono gibange empeta zino eza zaabu.
Their arms are like rods of gold.
Kugatiddwamu ejjenja lya berulo.
Chrysolite.
Berulo yabeera yakabulungi.
Chrysolite always shines very well.
Abeeramu colors nga
nnyo. It has like four colors within it.
Kati erite wetaga kwambala bikomo.
Now there you don't need to clothe.
Kubanga bibeera kuguli omubiri ogukuweebwa.
The clothes things are within the body.
Era nga bw'owulira omwagalwa wa Katonda
bw'alina okuba. Just as you hear the beloved of God.
Mukono era osiga wa zaabu naye nga empeta zino.
These rings.
Ebikomo.
All the bangles.
Birimu ejjinja erya berulo lyakabululu
lyakayero
neryaka
green yellowish green
lirimu lupapu papu
lirina
engeri gye
lyakamewunyisa
kati eritogenda gula era bikomo kuba bibeera ku mubiri
bangles for on your body.
Kati awo ndowooza Mukama abatuwonyeza.
Now they are God has saved us.
Yesu
yebazibu. Praise Jesus.
Kati Katonda abategeera bulungi omubiri ogulina otebwako
siri
era si bangi ku bo abayingira eggulu
nno
okusinza ku kwaliti z'owulira ezeetaagisa ku muntu agenda mu ggulu ng'alina omubiri ogwo ogugendayo
kyetuva
tugamba weefube nnyo olemere ku mwoyo
omutukuvu
omwandiku bwe yabuuza bino ng'anoonya mubiri ki gw'alina oteekako siri aba afaanana atya mu
kakasi
mukuteereko siru nange muteeko siru ate mukuume
kaka
kunaku luliye liwogeno
mmunona
oba lwagenda okwambulibwa mubiri guno kati yesu ani kye yakola bwe yamanya nti munayongera okuba
n'omwetukuvu
ng'abatwala mu njiri y'obwakabaka mujja mmanya ebintu bingi ne baleeta omwoyo omulala gwokubeera mu byamagero ne bateekako siru yaabwe
nabo
eri tebagiteeka nti oba omale kuzaalibwa
gwakubiri
tebibeeramu ebyo bateekako ogwo omubiri gw'olina bawandika ku mwoyo
gwo
nebawandika ku mutima
gwo
nebawandika ku magezi egenda ovayo wano okwakaluka nkaga
mukaaga
ofuuse kizibu nnyo
kwegamba
ng'olinga kwegamba gwe oli asistanti wa
sitaani
si kyangu okulaba siru ya sitaani eyakamu bwenyi bw'abaweereza
be
naye mulimu be mmanyidde nanga eyaka n'okwaka mu kyeri nga bw'ayingira bw'ati mu kasenge eri gye basinkana ne sitaani nga ayakira ddala bw'ati era nga guvayo bulungi emirimu mikaaga
kuvula
baatandika obusenge obwo yesu bwe
yatugaana
kubanga yesu yagamba mataayo
24
nti bakuyisa bulimba bwe balijja
oba
kugamba nti ali mu kasenge togendayo kubanga yesu tusijja agenda
obeera
oba mu ddungu tugenda tumanye mukama mu ddungu eyo ojasiŋŋanayo ebintu ojasiŋŋana abasumba abafuuse
ebimenge
oba abaweereza abo ab'enjawulo eyo mu malungu gye baleekaanira ng'ebibe babeeranga ebibe mu malungu yesu
yeebazibu
kyabooluganda yesu yali mutuufu okutulabula obusengesenge bwe muyingiramu
ne
babawandikako ebipande mufeemusabirwe mulina bye musisinkana mu musenge
ogwo
ebitali birungi onaatera okulaba ku musumo ng'afuuka ekimenke nze
nkubuulire
bafuukira ddala
ebintu
era waliwo abamu abayinza okuba nebagamba
onaye
nabadde mu kasengenaye sigenda kukubuulira kye nalabye okugjako nga mmaze kuwona bwe mpona nja
kukubuuliranaye
abasinga tebawona bafa
okusinzira
ku kiki basiŋŋana mu busengesenge obwo bwe muyingirayingiramu eyo gy'ova n'ekipande
kyobabakikuwaniseko
omwoyo omulala gujja kuleetera okufuna siru ya
sitaani
ate bakikola mu kyama gwe oba tolina by'omanyi
oligeno
okizuula okuva mu mubiri
muno
ogenda mu geyewabula nga gwolowooza wali
warokokanaye
nga bulijjo oli mu kuŋŋaaniro
ly'abasitaani
yesu yakulabula bulungi
nnyo
era olina okwegendereza tweyongeddeyo mulo
oluyimba essula y'okutaano oluyimba lwa
14
omubiri gwe gulinga omulimu ogw'amasanga ogubikiddwako safiro
omubiri wano okuva eno
his body from up here
olaba amasanga egabeera kala gye gabeera galina
you see how ivory is
naye nga obikiddwako ejjinja lya safiro
but it has covered with the stone of safira Sapphire is not a common stone on the world. Even if it is on the earth, it is very different from the others. For the other has green, it has purple, and it has blue.
Yes,
praise Jesus. Now you can change your body. In every beauty you wish. This body from heaven never joke with
it.
Not men that they get it.
Yes,
that's the reason why men not that they get the seal of God. Not everywhere you see
it,
that those people are going to heaven. And our master warned us. And he said, be careful of the yeast of the Pharisees. That you see the money have come. And you think all are going to heaven. But let me tell you, they aren't going to heaven. They are proved before they live here. And they have a body going there. And they have the seal of God. The body is explained.
I
don't know how you'll escape to enter heaven.
He's
the one who brought it down. He knows how it looks. The master, the one I seal to bring back, how does it look? And
the
master explained to him. The lap bed has to look like that. He explains from the head to the toe down.
Oliimba esula ya kutano n'olunyiriwa 15.
Song of Songs 5:15.
Amagulu ge galinga empaji ezamayinja amanyirivu ezisimbibwa ku binya ebya zaabu ennungi.
Owulidde bulungi. Rudde mu lunyiriro.
Let's repeat it that verse.
Amagulu ge galinga empaji ezamayinja amanyirivu.
Now
the legs here, it is not one stone.
Ugurunno.
It is a leg. But there are precious stones, different ones. You can come out and shine the way you want.
Yes,
praise Jesus.
But what would have been
the shoe? For you have never bought shoes up there. Your body is what has shoes within it.
Yes,
praise Jesus. You are the one who's telling me to remove it right now. I sit down and I remember the flat leg. But in heaven, it's gold, the shoes of gold. You know we are so precious and expensive. That's why the price of salvation, I don't know how I can speak about it. Bible says we are bought with a high price.
And
when I see what is rather, the blood which bought me is precious. You know when you buy something precious, you also attach many other precious things within it.
Now, your
body will price for the blood. Even the body gave us to turn us.
Truly
gave us a body which was precious. Song of Songs 5:15.
Amagulu ge galinga empaji ezamayinja amanyirivu ezisimbibwa ku binya ebya zaabu ennungi.
Manya okuguru kujja kuba
kwokulungi.
Waliwo empaji ezibeera zinyirira nga ziseerera ku ngulu
bwezi.
Now you
not
talk.
Because this one has funny legs.
And
the legs would have been made very well. Given that body
gave us for everyone.
Does not admire the others. But each one to glorify God because of what they have been given. For truly you create Lord.
But
right now some legs we have.
You
do you know them?
Okusinzira ku ndya,
according to the eating,
okusinzira ku biwetika
nga kya what used to carry when you are younger,
nga njokuba gako nanga,
they may perhaps
have
stagnated and they paused to grow.
Kale ebyo tubireke ebyomu.
Now let us leave that to be fresh, for all that will finish.
Tunulire ebyo ebijja.
Let us look at what is coming.
Nawe yemurugunyiza ku mubiri
gwo. You who is complaining upon your body,
you can
pray God to change it.
Ye mubumbi.
That is the molder. You may perhaps need.
You
may need. If you are a man and you ask for that part, we shall be surprised of you. We shall be surprised whether there is where you pass in these backpackers.
Let's
proceed on Song of Songs.
Oluyimba essuula ya 5 n'olunyiro 15.
Song of Songs 5:15.
Enfaanana ye eringa Lebanoni.
Obeera muwanvu okukamala.
You are very tall.
Wegamba atojja kusaba American height.
You not ask for American height.
Abantu omumpi ennyotoka.
They will be short first. Sawa
yona bakuwa omubiri.
Anytime you're given that body.
Era omubiri guno ogutuweebwa.
This body given us.
Wadenga osigala mu size y'omubiri guno.
Even though you remain the size of this body. Bagokuja
kufitinga mwecho.
It will come and fit this one.
Litebera nti ono omumpi atono muchi.
There is no short, no tall in heaven.
Eri muto.
There is no younger.
Bonna babeera bakulu.
All of them are. Old.
That is not here.
Now fear not.
You may say
my God. Zikendi
omumpi nga kayuni wind.
Haps.
Tindi mumpi.
I am very short.
Kugamba kirekera bagenda kumpa mumpi.
Maybe they are going to give me.
Me omumpi nabuko wako adamu kama.
I'm tired of being short.
Ah, mbide ogutuwe babambi.
The body given.
Una yambura guno.
Which will unclose this one.
Okulaba ngoli muwafu nga bamalaika.
You see yourself tall like the angels.
Bible yogera kuba malaika.
Bible speaks of the angels.
Egamba. Mako
12:25-27.
Now
when we get out of here,
no
we are to marry and get married. But we shall be like angels. To be like angels, Revelation 10 says
that
an angel is very tall. That is the body we speak of.
He can
stretch his feet to step on the Atlantic and Indian Ocean. You know the city we are going to? It's not like this planet. Now the
other
they see as if we are like us on this world. They are on the ground of heaven. They are not in the world. We are in the other bluish planet you see there. Yet them, all of them are not in that heaven, in the first heaven. They are not. They are on the ground. The city was built on the ground.
Now,
their height doesn't look like height there.
And
if angels don't unclose that they come through vision,
you know,
when you see them coming here, they have come in a vision. They must have unclosed the body left in heaven. And they have closed the one like us to come in the planet. If they come as they are, you cannot enter within it. They are going to reach it at the top.
They
can stretch. They are very tall.
According to the
size is minimal. Normal.
Yes,
praise Jesus.
But
right now
we
come here and he's stretching the world, we can run away. And it's the way he has been there.
Tomorrow we're going to be
reading those transports.
Spiritual transports and
the preparations of meeting God.
For
they to come through the same transports, they change their bodies. Here they have come through a vision or through a trance.
An angel in Jerusalem
as if he's dreaming, he's on earth moving and ministering. And as if he's in a vision, but he's ministering.
But
he's most poor when they see it perhaps.
It means
he comes from there when he has been closed the
border
for
a year,
which can survive here.
That's why
we're going to read their transports.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
Yes,
you see the vision and you have been given another body of moving out there.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
So,
now those things, God prepared them very well. That's why he's a God of order. Song of Songs 5:15.
Enfaanana ye, eringa Lebanoni, ewo menyo nyini, nge mivule. Akamwa ke kalungi nnyo nnyini.
Nasoka ddayo ku mutwe waggulu.
He first went back on the head.
Olinyiro 16. Akamwa ke kalungi nnyo nnyini. Weewaawo yenna waakwagala.
Yenna yenna asigala waakwagala.
Lovely.
Okuva ku mutwe paka ku
mugere. From the head to the toe.
Muganzi wange bwali bwatyo era bwali bwatyo. Mukwano gwange.
Nti oyo ye muganzi wange.
That is my beloved. And that is my friend.
Wayogerako mu Yokana
15. John 15.
Nti muri temuchali baddu.
That you know most of
muri mukwano gwange.
But you are my friend.
Kubanga mbabulide ebyo munyo.
Told you the ones of the things of the house.
Nanyonyola ye gwamanyi muganzi
we. The one who knows this.
Omurokole omutufu waddala.
Right born again.
Amanyibwa ddala mu maaso ga Mukama.
Born before God.
Tumubuzabuza Katonda musimanyi manyera tuli barokole.
That we are born again.
Nedda bambi.
No.
Ategeera bulungi ababi.
Understand properly his.
And
after that,
the
Holy Spirit continues to seal us.
Tugeze mukubikulirwa wano.
tulabe siri weteekebwa ku mubiri ogwo.
We've got revelation to see how the seal is put on the body. Revelations 9.
Omubiri ogwo tulabe siri we balina ogiteekeyo
abantu. See where the seal has to be put, the one of God. Revelations 9:4.
Okubikula essuula y'omwenda n'olunyiriri olw'okuna. Ne zigambibwa obutayano na muddo gwansi, newankubadde ekintu kyonna ekibisi, newankubadde omuti gwonna. Wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe.
Okuggyako abo bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe.
They accept them without the seal of God on their forehead.
Naye nga tulabye omutwe ogugenda
kwa. But we have seen the head where the seal goes.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Kakati mukino olw'okuba nti omwoyo yateekako siri.
Now in this, because the Spirit is the one who saves.
Nga bwe twawulidde.
As we heard.
Mu Befeso esuula ey'okunonyolwasa.
Ephesians 4:30.
Nti omwoyo omutukuvu yatusiirira.
That the Holy Spirit seals us.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era nga bwe tusooka okuwulira enjiri.
After we hear the gospel.
Weewaawo omwoyo omutukuvu atuteekako
siri. The Holy Spirit seals us.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So omwoyo omutukuvu.
Now the Holy
Spirit. Siri alina kugiteeka ku mutwe ogwo ogwa
zaabu. He has to put that seal on the head of God.
Waliwo akafo akaalekebwawo.
There is a portion which was reserved.
Kwalina okuteekako siri.
Where he has to fit this seal to appear.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Siri eno.
That seal.
Ye agiteekako oluvannyuma lw'okuwulira
enjiri.
Whenever
you hear the gospel,
oba olina okuteekebwako seal.
You must be sealed.
Kyakola seal we yasooka kuwandiika bigambo bino.
What does this seal? Yes, the obwakabaka bwa Katonda. The kingdom of God.
Nga bwe tugenda okuwulira.
We are going to hear.
Katusooke tugendeko mu Efeso esuula esooka.
In Ephesians 1.
Tukakase ekigambo
ekyo. And we prove that word.
Efeso esuula esooka. N'olunyiriri.
Katusome olw'ekumi n'olumu.
N'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Befeso esuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
Ephesians 1:11.
Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika, bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe, ffe tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye, ffe abaasooka okusuubira mu Kristo. Era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe. Mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa.
Yesu yebazibwe.
Nti
bwe twakkiriza
ne
tuteekebwako
siri
n'omwoyo omutukuvu
eyasuubizibwa.
Yesu yebazibwe. Ky'ova olaba ng'omwoyo omutukuvu bakolisa ekyokubiri
ttaano
ayogerwako bwati.
Katumuulira. Let us hear him.
Engeri gy'awandiika gy'atandika okuwandiika.
And he begins to mark us.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Twalaba siri ya Sitaani.
So the seal of the devil.
Nga nayo bawandiika mpandi.
And they too write it's his.
Wabula sina peni y'abantu.
Not with pens of human beings.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Twalaba peni eyo.
We saw that pen.
Eya iron.
Of the iron.
Eyekyuma.
Of the iron.
Eya zaabu.
The pen of iron.
Ewandiika ku myoyo gy'abantu.
Which writes on the spirits of people. Even on their hearts.
Kati ku luno.
Now this time.
Omwoyo omutukuvu naye awandiika.
The Holy Spirit who is writing.
Awandika ebigambo bino mu magezi
go. Writes his words in your mind.
N'awandika mu mutima
go. Writes them in your heart.
N'awandika ku mwoyo
go. Writes them in your spirit.
Kati bwaba akunganyisa ebigambo bino byonna.
Got that all these words.
Bijjamu eri jinjeru tugenda okulaba
eyo. Out of them comes this white stone.
Tujero tuvano nga tumaze kiraba.
Today we have to get out of here when we've seen it.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
So tulimba Koliso.
We are in 2 Corinthians.
Isura eno eyokusatu.
Chapter 3.
Bakolinso ekyokubiri esura eyokusatu. Olinyiriri olusooka.
From verse 1.
Bakolinso ekyokubiri sura ya kusatu olinyiriri olusooka.
Tusome olwokutaano olw'omukaaga.
2 Corinthians 3:5-6.
Olinyiriri olwokutaano. Si kubanga ffekka tulina obuyinza okulowooza ekigambo kyonna ng'ekiva gye tuli. Naye obuyinza bwaffe buva eri Katonda. Era eyatusaanyiza ng'abaweereza b'endagaano empya. Si baweereza ba nnukuta wabula ab'omwoyo. Kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta obulamu.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Tetuweereza nnukuta.
We are not serving the letter.
Ono gy'osoma wano.
Which you are reading here.
Wabula tuweereza omwoyo.
But we are serving the spirit.
N'omwoyo ono.
And that spirit.
Ye kitaffe.
It's the Father.
Omwana.
It's the Son.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Bayibuli eyogera mu Bakolinso.
Colossians. Second Corinthians 3, verse 13.
Nti Mukama afe gwe moyo.
Our master is spirit.
Era wali omoyo gwa Mukama afe.
The spirit of the Lord is.
We wali eddembe.
There is liberty.
Bogena mu Yokana.
When you go to John.
Sule yokona.
John chapter 4.
Munyola bimoro mpaka abiri munya.
21:24.
Bible yegamba katonda gwe moyo.
God is spirit.
Kati kutuweleza.
Now the one we serve.
Abe kitafe munyini.
He is the Father.
Moyo gwe tuulire mabega we bigambo
bino. We hear behind his words.
Gwe tumara okubanga gwe tuuliriza.
After we hear of him.
Era nga gwe tuweleza.
The one we serving.
Kati omwe mtu kuva bali nokwata ebigambo ebyo.
To get those words spoken, and write them in our mind. Let's go back to the first verse and read the second one.
Bakolinso echo kubire sulo yokusatu na olunyiriri olusoka.
Second Corinthians 3:1.
Tutanula nate okwetendereza feka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza erimmwe oba esiva gye muli. Mwe muli bbaluwa yaffe eyawandiikibwa mu mitima gyaffe. Abantu bonna gye bategeera gye basoma. Nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twamuweererezaamu etaawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu.
Yesu yeebazibwe.
Kati
ebbaluwa eno omutukuvu
yagiwandiika.
Buli lwe tuwulira ebigambo bino eby'obwakabaka ye ng'awandiika. Awandiika. Era awandiikira ddala okuva ku muntu
w'omunda
n'awandiika mu mutima gwaffe n'awandiika mu magezi
gaffe.
Kati ebigambo bino bwe tugenda okubikuŋŋaanya byonna byebigenda okuvaamu
siimu
era byebigenda okuvaamu ejjinja
eryo.
Yesu yeebazibwe. Okusinziira by'ayogera. Mu Yeremiya
31:31. Jeremiah 31:31.
Yeremiya esura ya 31 n'olunyiriri lwa 31.
Jeremiah 31:31.
Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Si ng'endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza, bw'ayogera Mukama. Naye eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwe ndigawandiika, nange n'abanga Katonda waabwe nabo banaabanga bantu bange.
Yesu yeebazibwe.
Amen.
Endagaano empya.
In the New Testament.
Ebintu tebikyateekebwa buteekebwa mu kitabo
muno. Things are not just be put in the book.
Era tebibeera bubezi mu ssanduuko ya mateeka.
In the Ark of the Covenant.
Okusaba ebyasuubizibwa.
What has promised.
Mu Yeremiya 3:16. N'okukkirira.
And down.
Tebalidamu kukyalira ssanduuko ya mateeka.
The Ark of the Covenant. Wankubadde
okujoogera.
Even though to speak of it.
Kubanga yali akyusa ebiri mu ssanduuko
eyo. For he was changing what was in the Ark. Biwandiika
mu magezi g'abantu.
He was writing in our minds. In their spirit and heart.
Ku mitima gwabwe.
And upon their heart.
Era bw'ayogera mu Ibulaniya.
When he speaks in Hebrews.
Esura eno ey'omunaana.
Olunyiriri olw'omusanvu. From verse 7
paka ku lw'omwenda.
Unto 9
ayogera bw'ati.
He speaks like this.
Ebulaniya esula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omusanvu.
Hebrews 8:7.
Kubanga endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga ery'eyokubiri. Kubanga bw'abanenya ayogera nti, laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, we ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Si ng'endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Kubanga bo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okubalaba, bw'ayogera Mukama. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne mu mitima gyabwe ndigawandiika, nange nabeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga bantu gye ndi. So buli muntu tebaliyigiriza munne na buli muntu muganda we ng'ayogera nti manya Mukama, kubanga bonna balimanya Mukama okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo.
Yesu yeebazibwe. So we wano endagaano empya gye tulina omutukuvu ng'awandiika. Abantu abafuna siiru
eya
Katonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma okuva ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu
okutuuka
kati
reaching now,
bateekwa okuba nga bangi okusinga mulembe
ogwasooka
kubanga edda abantu tebaafunanga njiri era nga kyabanga kizibu nnyo okusiringibwako siru ya
Katonda
Yesu yebazibu
naye
guno omulembe Mukama yawa chance abantu bangi okusobola okudda mu bwakabaka
bw'omuggulu
Yesu yebazibu era olemererwa ku lwo
wekka
ng'obeera eyo mu kitwale
amaanyi
gaago
okuba
kubanga ebigo
and you're making them fall things like that.
So nga towulira njiri
yet don't hear the
gospel.
And the spirit says njagala
owulira njiri njiwandike
mu mutima gwo. I write the gospel. I write it within your heart. I write it within your mind.
Njiwandike mu ndu omu.
I write it within your inner man.
Njikole mu siru ya Katonda.
Makes the seal of God within you.
Kubanga oluvanyuma lw'okuwulira
njiri. After hearing the gospel.
Owa siru ya omwoyo
mutu. Given the seal of the Holy Spirit.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus so much.
Akati kyavagambye.
Now that's why he told
you. Kuwandika.
He has to be writing.
Bobera katuwewunye.
But now one.
Bobera mu njiri kitwale.
If you are in the gospel take it.
Waliwa amanyi gago katambula.
Power is moving.
Laba amanyi.
See power.
Engalo ya Katonda
ye. The hand of God is moving.
Omoya wandike kuchikwe.
The spirit write what on such things.
Kirabo mekaba bagenda mugulu bali mwebye.
Such people go to heaven when they're in such.
Amani gamu kama gatambula.
The power of God is moving.
Tegeta gakulagiriza.
Doesn't need to be shown.
Tegeta gakungiriza.
Doesn't need to be directed.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kubera mwe yali atonde ku
lwesi. Spreading heaven and earth.
Tewaliwo bali bakuba ngoma.
There no one we are.
Ngabakubenga nabi.
Omwe
mtu kuvuya atambula.
The Holy Spirit is moving.
Nedda.
No.
Omwe yatambula kutonde ku lwesi.
Natali
amukubira ngoma.
When no one was enchanting him.
Ebiye muliko ebyo kube ngoma.
These were on and sounding.
Nokungiriza kungiriza.
And supporting.
Bintu bya sabo.
Those are things of the shrine.
Gibakwate ngoma ne bakube mwandu
azirazi. They pray that the evil demons can come.
Nokuyimba yimba nokungiriza.
Singing.
Okuwandiza wandiza ebitaliimu.
Praying see you are not there.
Kubanga Bible yegamba.
The Bible says.
Muzaburi 19:7.
Psalms 104.
Ndiatuma omoyo gwe ne bitondi.
He sends his spirit and they are
umwe mu kubasobola otambula mu bantu nga temuyimbidde
wadde
omukubira engoma kasambira mu kigambo
kya
okutendeza n'okusinza
bitugwanirenaye
ate bwe tubanga twagala okulaba ebyamagero
byatubeere
mu kigambo kya
katondaomwoyo
agenda
kubaakola
bayibuli yegamba
nti
abatume baabuuliranga
enjiri
abantu ne bawonyezebwange bo bagera mu njiri egenda mu maaso abantu bawonyezebwa ate nga bongera
okubuulira
naye kankana olwaleero
kasita
bituuka ebya
byamagerogwenjiri
kudde eri
mulyoka mubeera mwebyo
emigo gya mukama gye gituwonya kati emigo gya mukama ne gitandika
okuyitamu awo
ne mutandika obukodi awo ne
mugweri
oluvannyuma lw'ottunda omuceere ogw'emitwalo
etaano kigwa
nti mutukuvu
Yesu
yakola emigaati teyagitunda nti mitukuvu
never sold them that they were holy
n'akola ebyennyanja
even made fish
nabyo teyabitunda nti mitukuvu
sold them that they were holy
kiki kye muliko baganda
bange are you on our brethren
bono siwe bukuso bwa ddala bano siwe bannabbi b'obulimba
false prophets
Yesu yakola emigaati
Jesus made bread
n'akola ebyennyanja teyabitunda kundi mitukuvu
never sold them that they were holy
naye walimi omuceere
sajja gwe naye you planted rice you man and you have vested it.
The government eno nyaba big
government is looking for the thieves.
Banababi babakwatire nga
mucha. This should be arrested when it is early.
Ono mubi mwenyina
wo.
Baba kali wakatonda yani kwatidwa abantu echi.
If is of God.
Na mchere kuno kumanya mutukuvu saka na kutunda sente nyingi buli kilo ya nusu bibili.
And would have offered it at 200 a kilo to show mercy to the people.
Kale buli kilo ya 5 sobolo sasula abalima
that we may pay the ones who planted it.
Anti bibi bitukuvu webitiri.
That is how things are holy are.
Anti biba byatuwe babuwa.
Nga
nafe tuwabu yuma tayo
10.
Musabu ne munana.
7 and 8.
Na yemi nebita temimwe ni babuwa bino. Atade mu amanyi go kulima kati azinonya azikunganya.
To plant now is gathering back.
Atenga ayongedde mu nobubi bonje.
Added in.
Amagoba amanyi mukama yagagana.
Dropping high prices God refused them.
Kakati naye wobola abasajja bano batukuvu mu magezi.
These men are they righteous in knowledge and mind?
Babbi.
They are thieves and robbers.
Ate batemu.
And they are murderers.
Batemyo jya mukama.
They kill the spirits of the Lord.
Kati nawe bambi ngogula omuceere.
You buy rice.
Olyo bano omuceere gwange guno
omutukuvu. You claim this my holy rice.
Kati bora abagenyi nga bachadde.
When these visitors have come.
You hide your holy rice. They shouldn't eat and finish my holy rice. You eat as little as I get my blessing. You have
harvest.
But we need to awake in our minds and understanding.
Need
to look the rice planted. Even the ones in the world are more merciful than us.
For
when they plant their rice, they can't
sell it
very highly like that. But the ones you think they are merciful, they are thieves, robbers, and murderers.
They
are the ones who make people suffer.
People
like that, if the ones in the world planting rice, we have fallen a problem. The poor are no more going to be eating. Now when we have men like that and we plant for the nation, we have faced the problem. Let the government first arrest such people.
So,
now,
see
on, as you see the seal of God, but I've told you,
the
word of God deeper, which will be given from the Spirit
of God.
Because the words of the Spirit, they remain of the Spirit,
and
he writes only the ones of the Spirit.
According to
John 6:63, let's proceed on. John 6:63.
John 6:63.
Yes,
Jesus. Why can the Spirit get
these
words of the Spirit? These words of the Spirit, they are God.
And
the Son, the Holy Spirit. And the Holy Spirit. He is the one he gets and writes. He is the one
who is
going to make a seal out of them. And out of them will come the other stone. Why? For our Master Jesus,
he himself
makes the word of God. He is called the stone.
Yes,
praise Jesus. The living stone. After we gather of these words, and they are written within us, the Holy Spirit gets a stone out of
it.
Let's first read of him here. Hebrews 10.
Hebrews
10. Hebrews 10. Verse 5.
Hebrews 10:5. Ngajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wanteekerateekera omubiri tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi naye ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako.
Yes,
praise Jesus. Our Master Jesus, before he came,
he came
in the
scroll
which was written about him. This living rock,
God
is going to come out of a stone, the other white stone. For all this,
it is the scroll
speaking of Jesus.
And
if you want to know the Father and the Holy Spirit and what concerns all of us, you get back to what is called the word of God. Our Master Jesus himself,
he
came in the scroll which was written of.
This,
we are spoken of in Psalms
40.
Verses 6 to 8. When he was coming, he spoke to the prophet, through this prophet, King David, and he made us aware what the scroll was speaking of.
Yes,
and he speaks of that people look for scriptures and they think in them there is eternal life, but he said that all of them speak of him. He speak him. He is himself the scripture.
If you
want to read of the scripture and fail to accept
it,
I don't know who you are reading about. And I don't know who they are preaching to you. If it's not him.
As you see
John 5,
39.
Muno nyambia wandikibwa. Kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo. N'ebyo bye bitegeeza ebyange.
Nti byo byali bitegeeza bya Mukama waffe Yesu.
Olwazi
olwaddala.
Era
ebyogerwa bifuumukako bino ebigambo bye tulaba bino ennyukuta
zino.
Waliyo omwoyo emabega waabyo. Ebigambo bino byogera ku mwoyo
oyo.
N'omwoyo ye Kitaffe.
N'omwoyo
ye Kristo. Era ye Mwoyo Omutukuvu
mwennyini.
Kati bikuŋŋaanyizibwa.
They are gathered.
Omwoyo Omutukuvu engeri gy'abiwandiika.
The Holy Spirit, how he writes within us.
Osobola okuggyamu ejjenja eddamu.
The living stone can go out of it, which is right.
Nga yakolebwako ekitundu kya Mukama waffe Yesu.
The one made of the part of Jesus.
Ekibeera ku ffe. Ayogerwako okuba ejjenja eddamu.
He's spoken of being a living stone.
Mu Peter ekyokubiri. Peter ekisooka essuula yaakubiri.
Peter chapter 2.
Onyo olwokusatu.
Verse 3.
Peter ekisooka essuula yaakubiri. N'olunyiriri olwokusatu.
First Peter chapter 2 verse 3.
Obanga mwalega ku Mukama waffe mwali omulungi, nga mukya eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu, naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu, okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda wa Yesu Kristo.
Yesu yebazibwe.
Amen. Jesus.
The origin ya damu.
That is a living stone.
Nafe nga amayinja amalamu.
To us living stone.
Tufuka ti amayinja amalamu.
How do we become living stone?
Uro mubiri guli kwe twalabye okutuweebwa.
By the body we saw which is given us.
Okuva mu ggulu.
Which comes from heaven.
Amayinja gaago amalamu.
And its stones are living.
Kati ejjinja lino tugenda okulaba.
The stone we are going to see.
Erikola Mukama waffe Yesu. Kubanga bye byawandiikwa bye tubadde tuwulira.
The scriptures have been hearing.
Ejjinja eryo eryeru.
That white stone.
Eribeera mu siiru.
Which is in it is the seal.
Yes, he was
praise me. Jesus.
Tugenze mu kubikulirwa.
We've gone to Revelations.
Kubikulirwa esura eyokubiri.
Revelations 2.
Kaprabe esura eno eyokusatu. Olunyo lwe 12.
Revelation 3:12.
Kubikulirwa esura eyokusatu n'olunyiriri lwa 12. Awangula ndi mufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange.
Obadde obuuzi onaasobola otya okuba empagi?
You've been asking how can you be a pillar.
Naye olw'okuba omubiri gw'ogenda okuba nagwo.
Because the body you're going to possess.
Gwa mayinja ga muwendo.
It's of precious stone.
Baba amaze dda okufuula empagi.
They have already made you a pillar.
Tebajja kusimba mu ttaka.
They're not going to plant you in the ground.
Nti nga bw'olaba empagi
zino ezaffe ezizimba. That's why a pillar supporting a building.
Aha.
No.
Olw'okufuuka mu mwoyo.
By becoming in the spirit.
Ng'omaze okuweebwa omubiri
gwe. After you've given
his body. You've
already become a pillar.
Teweetaaga ate kusimba wantu.
You don't need to be planted.
Nga totambula teweetaaya.
You don't move. You have no freedom.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So eky'okufuuka empagi ensobi okirowo okitegedde bulungi.
Now becoming a pillar, I think you've understood it.
Ojja otya okufuuka empagi mu yeekaalu ya Mukama.
How do you become a pillar in the temple of God?
Tekikwetaagisa ngene empagi
ezo. You don't need to be like that pillar you see there.
Olw'omubiri guli gwe twalabye nga mutwe gwa zaabu.
The body we saw ahead is gold.
Amayinja ag'enjawulo agasafiro okutuuka omubiri gwonna.
Different precious stones of the body.
Ky'obadde obulamu lya ejjinja lino eryeru.
What you've been
missing. Libeera mu siru ya Katonda.
Is the white stone with the seal of God.
Wabula kutegeeza ekolebwa mu bigambo bya Katonda.
But do you know that they are made of the word of God?
Buli lw'owuliriza omwoyo ng'awandiika.
Anytime you hear the spirit write.
Ng'akuŋŋaanya.
And he gathers them.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kyovuola bakiba kizibu nnyo.
That is why it is very hard.
Okuyingira mu bwakabaka bw'omuggulu.
Enter the kingdom of heaven.
Ng'atobuuliddwa njiri.
When you have not been preached.
Waakiri enjiri ey'obutonde.
At least the preaching of the creation.
Kyovuola Bible yeegamba.
That's why Bible says.
Enjiri y'obutonde yabuna wonna wonna.
That the gospel of the creation.
Era omuntu bw'afuna enjiri ekutuuka okuva ku butonde.
And when someone gets the right gospel from the creation.
Tugambe oli n'atunuulira eggulu eryo.
Like someone looks at heaven.
N'agamba naye Katonda gy'ali atonda
eggulu.
Ogenda okukyogera nga ne mu byawandiikibwa gye kiri omuntu kuba anootinga.
In the scriptures.
Akinootinga mu mutima butereevu.
Holy Spirit notes it in the heart.
Bw'otunuulira enjuba n'ogamba sijja
kugisinza.
Wabula nsinze eyagitonda.
But I worship the one who created it.
Ekyo nakyo nga kiwandiikibwa.
And it is written also in you.
Kazi kibeera mu njiri
yamba.
Butuufu bwakyo.
Right.
Kubanga kuyinza n'okyogerayo nga gwe tomanyi mu Bayibuli mwekiringa mwekiriyo mwe yakibali.
The Bible is there.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
N'ogamba naye Mukama.
And he said, Lord.
Omuddo ogumera gutya.
How can the grass
grow? Olina obuyinza.
You have
power. Ekyo nga nakyo kiwandiikibwa.
And it is written in you.
Mulimu abafuna enjiri okuva mu
butonde.
Ebintu bino bigazi okukamala. Era abasinga abaawonanga mu mulembe gwa
BC.
Yesu nga n'akuzaalibwa ku
nsi.
Baawonanga lwa njiri ya butonde. Ng'oli agaana okusamira. N'agamba naye. Gino emizimu nga teginnaba kubaawo ani
yatonda.
Era ani yasinzibwa nga teginnatandika. Ye Adamu. Yali asinza bajjajja ki nga ate ye yasookawo omuntu.
Since he was the first.
Kakati ate jjajja gwe yali asinza ate.
the poor fathers were worshiping there.
Kitegeza tuyasinza ku bintu ebyo
nga
naye akanaye ngenda kuyisa nga
Adamu
nsinze Katonda oli yatukuba mu lusuku
oba
oli awo anaatuwa chansi etusaayo naye
bakiwandika
Yesu yebazibwa
naye
omulala abeerawo n'agaba
nina
okukuuma bajjajjange
manye nabasikira ebyo
tawandiika agakalira
bagenda
musiringa mu sitaani kubanga ezo zenjiri z'abasitaani eziwuuma mu matu
g'abantu
Yesu yebazibwa n'ebiringa ebyo ebyokwegomba kw'ensi eno katweyongereyo
kubikula essuula ey'okusatu n'olunyiriri lwa kkumi
nabbiri
awangula ndi mufuula empagi mu nnyumba ya Katonda wange so talifuluma nate bweru nange ndi wandiika ku ye erinnya lya Katonda wange
erinnya eryo libeera mu jjinja liri
that name is in the other stone
erinnya lya Katonda
the name of your God
Katonda omulamu
the living God
Katonda mukama wafe Yesu
God of our master erinnya
lya kitaffe
the name of the father
omanyife tuwulira kitaffe
you know we are the father is all we know about him but he has his name
abasinga balemera ko ne bagamba ye yakuwa
most of them claim that is Yahuwah
Yesu yebazibwa
praise Jesus
nya ati wetula banga Yesu
but when is Jesus
kitafu mwana omuntu kubiye muntu
father son and the holy spirit they are one
muita Yesu oroza balabe bani
this one is called Jesus you think the others are who
era nabo biba Yesu
they to their Jesus
Yesu yebazibwa
praise Jesus
so erinnya lya kitafu
na tujja kulira the name of the father too will be known
mujinja lyeri mweryo
and will be written in their stone
libera musiru ya Katonda
which has the seal of God
ubikuresule yokusatu n'olinyiro 12
Revelation 3:12
n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusalemu ekijja
the new Jerusalem
which
is the new heaven and the new earth
wamazope guru nesi bino biwo bavuddewo
heaven and earth of
sin Yerusalemu ekirunga kivuddewo
and Jerusalem which is
wabula mubera mu Yerusalemu kiri ekigenda okujja
there is the new Jerusalem
Atuli mu kubikura essuula ya kusatu olunyiriro 12
Revelation 3:12
n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusalemu ekijja ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja
naye mukama waffe mwennyini Yesu
even master Jesus
atuwandikamu erinnya lye kigambo mukama waffe Yesu
Kristo our master Jesus
Katonda oli 17 musuule y'okubiri
verse 17
musuule y'okubiri
kubikura essula ya kubiri olunyiriri lwa 17
Revelation 2:17
alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa ku maanu eyakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna lyatamanyi wabula aweebwa
Yesu yebazibwe
praise Jesus
awangula
the one overcomes
mbiri gwe guli gutekebwako ejjinja
on the body will be put a stone
era ejjinja eryo
and that stone
nga mulimu erinnya lyo
within it there will be your name
erinnya lyo eryedde nnyo
that name of long
ye wasooka nalyo nga tanaku kujja mu lutu lwa maama
wo first heard before you came in your mother's womb
Yeremia 4:5
byogerako
kigambo kya mukama nga ajja nga agamba
the word of the Lord comes saying
nti nakumanya nga tanaku kuba mu lutu lwa maama
I knew before you were in your mother's womb praise Jesus
Zaburi 9 ekunnyonnyola
Psalm 9 explains it
onyolo shoka pakoro
kusa 1-3
umwe mtu kufunga agamba
the Holy Spirit says
kama wali kifocha fecho kutura mu
you were our dwelling place
mirembe jonna
in all generations
so zingata zina bakubao
the mountains existed
ngatonna bomba asine ebintu
you molded the earth and its fullness
erabe Efeso
and Ephesians
esule soko onyolo kusa
Ephesians 1-3
pakoro kutano nganyonnyola
5 explains it
tingabo watulonda Adam ye
chose us within him long ago before the world was
yeyo
we were there
era kankantulo etwa mumutoza mumba
right now we brought now mothers womb
tuwebo mubiringe
nyo given a body as spirits
naye jine mbiringa tajidda yeyo
these bodies don't go back
baba inokuwerezo mbiri okuveri
send you a body from heaven
ubanga bova wanu
for when you get from here
tochadda yomubira muje
omoyo je kuva to the living creature that the spirit comes from
wabura
okusalawo oba ogenze mugendo okusinda ku byokola
okuddamu
olina okulabika nga bakuweereza omubiri ove wano
ng'oyambadekuba
wava mu ggulu ku luli ng'omwoyo gwe guleetebwa
gwaleetebwa
tegwambadde era nga bwe tuwulira mu ttemisa
ekisooka
esula emukaago nyula
omusanvu
tetwaleeta kirina kimu
tetuliddayo
n'ekimu
tetulina
n'ekimu kye tutoola wano
kyetwambukanakitubula
baba balina okuweereza omubiri okuva eri
ogwokka
gw'olina okuddayo
nagwoba
oleeseeko gwokka
kwe
gwoleeseeko eno
kusi gwe bakuleeteddeyo
ky'otajja nakyo tolina
kuddayo nakyo
simanyi oba ontegedde
bulungi
kaakati abooluganda
ejjinja
lino likolebwa okuva mu mubiri
ogwo
era nga likolebwa okuva mu likolebwa mukuva mu byawandikwa
binebimala
ne bifuukamu ejjinja lino ery'omuwendo
ebyawandikwa
bibeera muli nga byitambulira
mulibitambulira
muli
naye
nga heading enkulu
lyerinnya
lyo
epya
lyotamanyanga
yesu yebazibu
erinnya lya katonda
n'ery'ekibuga
yerusaalemu
ezibeera
zi edding
oba
eziri mu nnyukuta ennene
kati
biri ebyandikwa ebira biyita muli ebikwatagana ku butonde bwonna obuli mu ggulu ne ku
nsi
ebiriwo leero n'ebyo ebigenda
okujjanebiri
ebyaliwo kati oba tokyagamba
kisiina
nayo kye sitategeera bulungi
kuba
ky'olowooza obutategeera
obakitegeera
yesu
yebazibu
ensonga lwaki tumaliriza tugamba
nti
siru zino zirina okuba musanvu
kubanga
omwoyo omutukuvu mu
bujjuvu
akolebwa emyoyo musanvu oba n'omwoyo w'amagezi yo mu siru emu eyo ebigambo by'omwoyo w'amagezi ebigambo by'omwoyo
w'okutegeera
ebigambo by'omwoyo w'okuteesa
olinamu
muggo okuteesa kwa
katonda
si kulwanga otuuka eyo
n'olowoozaamu
ndowooza nze nina otuula mu ntebe ya
mukama
byonna ebyogera ntitolina kuba mu ntebe ya katonda oba obirina kwegamba olina ebigambo by'okuteesa kw'omwoyo wa
katonda
eby'omwoyo w'amaanyi
okusigukula
buli kyataasinga na buli
kyataasinga
oba tokyasobola kuyingira mu wadde
ekibi
kiba tekisobola kinawe
kiyita
tewaliwo ogenda kulowoleza fuuka
sitaani
kubanga buli ekijjamu nga si
kyakina
wekisobola nakuyita tekisobola nakuyingira oba otuukiridde kyegezako
kugabibamu
omwoyo w'okumanya ng'ayawula ebyomuwendo ku bitali bya
muwendo
oba tokyalowooza ku kintu kyonna kitali kya
muwendooba
olowooza ku bulamu
butagwawokkabibeeramu
omwoyo w'okutya mukama oba wakyawa ekibi ne sekukyawa
kubanga
okutya mukama kwe kukyawa ekibi
bibamu
omwoyo wa mukama okutegeezebwa nga teri katonda mulala
okujjako
kitaffe n'omwana
esiru
ezo musanvu z'owulira
era
zikakasibwa emirundi
esatu
kitaffe
omwana
n'omwoyo
omutukuvu
gyandivuddeyo okulabika emirundi musanvu
nga
giri emisanvu esatu yesu
yebazibu
naye si bwe kibeera
bwekiti
kubanga ye aba yeemalirira yekka ng'emyo omusanvu eri emabega abakimanyi nti na sitampu eya kitaffe omwana
omuntuyesu
yebazibukyova olaba ebigambo bino
bw'oba
obifuna biteekeddwa okuba nga bituukuziddwa emirundi musanvu zabuli
12:6
katugendeyo
zabuli essula 12 n'olunyiriri olw'omukaaga ebigambo bya mukama bye bigambo ebirongoofu nga feesa egezebwa mu kyoto ku nsi erongoosebwa emirundi omusanvu
bibeera birongooseddwa emirundi musanvu
kyoba
nagambye nti byonna gye weetooloola omwoyo yamanya ebigambo bino nga bitukuvu era nga byalongoosebwa nga bwewandirongoosezza ejjinja erisingayo okubeera
omuwendo
kyovulaba amala n'abikolamu ejjinja riri eryerutukutuku nga
yeru
yesu yebazibu era nga bakugamba ebigambo by'obwakabaka bwa
katonda
biva eri emyoyo omusanvu egya katonda okusobola otukuzibwa emirundi musanvu
ebikulirwa
essula esooka onyula okuna
Yokana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asia. Ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe. Ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ky'okubaawo. Era ebiva eri emyoyo omusanvu ekiri maaso g'entebe ye.
Yesu yebazibwe. Ebigambo bino biyisibwa myoyo
omusanvu.
Birongoosebwa okukamala nti omwoyo bw'ajja obikuwandiikamu biteekwa okuleeta siru ya Katonda ku ggwe. Yesu yebazibwe. Era nga biri mu mirundi musanvu mu kugabanyizibwamu. Yesu yebazibwe. Okukola siru zino omusanvu ku
ggwe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kyovola Bayibuli bw'eberagibwa.
That's why when Bible is shown.
Mukubikulwa 5.
Revelations 5.
Eraganga siru ze ziri ku kitabo kino ziri
musanvu. The seals upon the book are 7.
Katusome kubikulirwa.
Let's read Revelations.
Kubikulwa esula eyokuna.
Katutandikire olusooka.
From verse 1.
Kubikulwa esula eyokutaano n'olinya olusooka.
Revelations 5:1.
Naye ndaba mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Naye ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulya n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okubembula, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu.
Yesu yebazibwe.
Nvula
Bayibuli.
That's why the Bible.
Eriko siru zimusanvu.
It has 7 seals.
Kati omuntu buli lwakubikkulira
ebyawandiikwa
bino. Yamanya siru kimu ekigwa.
He knows which seal it lies under.
Moyo w'amagezi.
Spirit of wisdom.
Moyo w'okutegeera.
Spirit of understanding.
Wakuteesa.
Spirit of counsel.
Moyo w'amaanyi.
Spirit of power.
Moyo w'okumanya.
Spirit of knowledge.
Moyo w'okutya Mukama.
Spirit of fear of God.
Moyo w'amukama.
Or the spirit of the Lord.
Kati siru ezo yabajja
zikola. Those seals he makes them himself.
Kuba zitegeera bulungi.
He understands them properly. And they are gotten off. Any person with the 7 spirits. To reveal them to, that they can come to you.
Anytime
we review the scriptures, they run
entering
you. When we change, we open the seal here, it gets within you.
I don't
understand what I'm trying to say.
That
to open the scriptures.
When
we open them here,
they get
within you and they are written as seals within you.
Anytime
you are revealed it and you understand it, make a seal within you. That seal looks
like
that. It's good that you understand it now.
But
they are put in their groups as
they
are. These are in the spirit of the Lord. These are in the spirit of wisdom. These are in the spirit of understanding. They are in the spirit of counsel of God. These are in the spirit of power of God. These are in the spirit of knowledge. These are in the spirit of fear of God. I don't understand me. Now you have 7 seals within you, which are stamped by the Father and the Son and the Holy Spirit. That's how they come out 777. Praise Jesus.
This
is verse
6.
Revelations 5:6.
Nenda ba wakati w'entebe n'ebiramu ebina, ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde. Ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe musanvu n'amaaso musanvu, gy'emyoyo musanvu ekya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. N'ajja n'akijja mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo, ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu. Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti, osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga.
Yesu yebazibwe. Asobola banga atuma omwoyo
we
asobole okubeera mu ffe era ng'abikula ebigambo biri abantu butereevu ate asobole okubiwandiika mu magezi gaabwe, mu mutima gwabwe ne mu muntu w'omunda. Lw'obikkula ku bigambo bino olaba obutuufu bwabyo, buli lw'oggyako
siiru
obula mu kubikula essula ey'omukaaga,
w'oggyako
akabonero akamu. alaba ekiramu ekisooka,
he sees the first living creature,
n'alaba
bamalayika, he sees the angel behind, bigambo
bolaba ebintu mu buliwo bwabyo,
things in their existence,
mu bulamu bwabyo,
in their life.
So seals ezo ziteekeddwa okuba
musanvu, seals has to be seven,
emirundi esatu,
triple seven,
kwe kugamba nti kitaffe akonye musitaanu,
the father and host,
n'omwana
n'omutukuvu, and the holy spirit,
okola seals ezo musanvu emirundi esatu,
seven seals three times.
Wabula mugwe,
but in you,
tosobola tolaba nnyukuta nti musanvu musanvu musanvu,
triple seven.
Bibeeramu ebigambo nga birimu omwoyo
w'amagezi
w'okutegeera
wisdom understanding until all the sevens are
finished. I want to pass through it quickly
to show you how they are arranged within you.
We'll
begin with the spirit of the Lord.
Yes,
praise Jesus. The spirit of the Lord
is
spoken of in Exodus like this. Exodus
chapter 1,
Exodus 20 from verse 1. I'm going to
pass through.
The one who wants them in the full,
we
studied the seven spirits in the
fullness.
And the way the Bible was arranged in seven spirits, we are on the seventh spirit, the spirit of the Lord. Exodus 20, verse 1.
Ngayogera anti, nze Mukama Katonda wo. Eyakujja mu nsi ey'Emisiri, mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna kyonna, ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku ttaka.
Yesu yeebazibwe.
Amen.
Omwoyo wa Mukama.
The Spirit of the Lord.
Ono ali wakati.
Who is in the middle there? He tries to show you that have not any other God besides the Father and the Son, that is his word, and he himself the Holy Spirit. That's why Bible speaks in 1 John chapter 5 verse 7. The one of the King James Version has it, that there are three witnesses in heaven, the Father, the word, and the Holy Spirit, and they say the three are one. But remember the word. We see him in John 1:14. In the close fresh and he appeared as the Son. That's why it is told you. Matthew 28:19. That baptize them to enter the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Now,
the Spirit of the Lord is showing it here.
There
is nothing else to be worshipped except the Father and the Son. And to thank the Holy Spirit for the works he works within us. I don't understand me well.
Now,
in that seal 7,
yes,
praise Jesus.
They
check you and you have worshipped the one true God. And one master, Jesus, passing through the Holy Spirit.
We worship
God in spirit and truth.
We
worship the Father, passing through the Holy Spirit. And
in
truth, who is Jesus? That is the word you see there. We worship God the Father,
passing
through truth, who is Jesus?
Yes,
praise Jesus.
Kugamba,
or to say, we worship God
mumoyo,
in spirit and in truth, which is the word Jesus. Yet the one we worship is the Father. And they will check you very well. That seal you have
it,
which proves on the world you never worshipped anything else.
Now you are
other Jesus's.
Ojja kwekanga wasinza ba Yesu abalala tenga yabakulabula
to worship others when you were warned of it.
Ndi walije ba Kristo abobuli.
They will come false Christs.
So wegendereze.
Now be very careful.
Okakasiza dalanga mugwe.
Prove within you.
Ndi osinza Katonda omu amazima.
Worship the one true God.
Ne Kristo Yesu guyatuma.
Jesus Christ
is kuita moyo mutukufu through
the Holy Spirit.
Oye moyo wa Mukama.
That is the spirit of the Lord.
Moyo wa Musanga.
It is the spirit.
Omoyo wa magezi.
The spirit of wisdom.
Akora ku dobozi lya kitafu.
It works on the voice of the Father.
Omwana n'omwe mutukufu.
The Son and the Holy Spirit.
Okusinza betubulira mu.
According to what we hear.
Yeresule yo munana.
In Proverbs 8.
Nita mu bwangu.
I'm passing through it briefly.
Yaliwo nga tusoma emyo musanvu jaka tuna mu bwangu bwajo.
Who was there when you studied seven spirits?
Manyi bulungi babiri.
You know where they are.
Ataliwo.
The one who wasn't there.
Ja kulinda DVD.
You wait for that DVD will come out.
Ngero esule ya munana tansonyo lusoka.
Proverbs 8 from verse 1.
Engero esule yo munana. N'olunyiriri olusooka. Amagezi tegoogerera waggulu, n'okutegeera tekuleeta eddoboozi lyako. Enguudo we zisibuka mu kkubo, mu masaŋŋanzira we gayimirira.
Amagezi gate omwoyo w'amagezi
the spirit of wisdom
akola ku ddoboozi lya Katonda
on the voice of God
era kitaffe
eri
omwana
eri
omwoyo omutukuvu
the Holy Spirit.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kwe kugamba
it is to say
mukama agamba
God says
endiga eze ziwulira eddoboozi lya
sheep hear his voice
mu Matayo wali eri kumi
in John
Yokana kumi
Yesu yebazibwa. Praise Jesus.
Kwe n'okubanga owulira eddoboozi lya Katonda
hearing the voice of God
era ng'olindiga ye omumanyi
bulungi you are his sheep you know him very well
ye mwoyo w'amagezi byakola
the spirit of wisdom what he does
okusobola okukuuma okuva eri ebisege
to keep you from the world
era n'okakasibwa nga ddala olindiga
to be proven that you are a sheep
oba oli mwana wa Katonda
or you are a son of God
mwoyo w'amagezi akuleetera owulira eddoboozi lya Katonda
draws you to hear the voice of God
era tulabula mu kyamateeka
when you in the tournament
esula eno ya 28
Deuteronomy 28
bwemunya bwemunaanyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda
wammwe can do the voice of the Lord your God. There is involving diligency in the spirit of wisdom to be able to be kept not to listen to other things or the deceiving spirits which you hear the Holy Spirit you have to hear the Father and the Son and the rest which come from elsewhere never waste your time to hear from them. Praise Jesus. These are the seals I'm trying to show you.
Twalabye mwoyo wa Mukama isiru yomu
the spirit of the Lord the seventh
seal number 1 ye mwoyo wa magezi
number 1 is the spirit of wisdom
alimu okuulira eddoboozi lya Katonda
hearing the voice of God
mu Bible n'okubanga olira eddoboozi lya Katonda
you must be hearing the voice of God
mukutambula kuna wantu wonna
in your moving everywhere
okusobola okwawula amaloboozi g'ebintu
ebyo separate voices of other things
obutawulirizanga mizimu
not to hearken to demons
n'okusamira kwonna ku bigikolanga
every practice of witchcraft
obutawulirizanga bannabbi ba bulimba n'abasumba b'obulimba
and the false pastors
ba Yesu ab'obulimba
lwaki
omwoyo w'amagezi akola ku
ddoboozi?ojagenda
owulira gwe bayita kigambo kya
Katondaayitibwa
magezi ga
Katondaokuyamba
kolisi
ekisooka18:24bayibuli
yegamba
nti
Yesu Kristo
gwemagezi ga Katondaotwandise
kigambotegeeza
mu kigambo kya Katondaterevu
n'okubanga olira eddoboozi
lya Katonda
Yesu
praise Jesus.
Siru yo mwe wokutegeera.
The seal of the spirit of understanding.
Siru yo kubiri.
The second seal.
Ebera mu jinja liji tuogera ku.
Which is in the other stone we are speaking of.
Bamaze okuandika ebigambo byo bwa kabaka bino.
Must have written the words of the kingdom.
Siru yo mwe wokutegeera Katonda.
The seal of the spirit of understanding of God.
Bamwogera ko bwe bati.
He spoken of like this.
Mbisa mbufunzi.
I pass it brief.
Isaya 28:9.
Isaiah 28:9.
Isaiah pakore
10:13. Isaya esura ya 28 olunyiriri olw'omwenda ani gwaliyigiriza okumanya era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abo baleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere kubanga kiba kiragiro ku kiragiro
omwoyo ogutegeera akola bwati
the spirit of understanding works like this
wasome ekigambo kya Katonda
added the word of God
akiri kiragiro ku kiragiro
and was command by command ekiragiro ku kiragiro
ebiragiro birina kuba bibiri
at least two commands
oba bina
or four
bibiri bisatu oba
bina 2, 3 to 4 commands
bwe kyonna kye wafunanga ekiragiro
everything you got as a command
nga tekirina bikikakasa kubeera okwakyo
not nothing else confirming
ebiragiro bibiri oba bisatu oba bina
2 or 3 of them
tebiwandiikibwa mu ggulu
and they are written within you.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Omwoyo tayina wabiwandika.
The spirit doesn't write them anywhere.
Tebikakasibwa mu mwoyo wako.
They are not proven in the spirit of understanding.
Era siri wato jirina.
And you don't have that seal within you.
Uliriza bulungi
nyo. Listen very carefully.
Isaiah 28:10.
Isaiah 28:10.
Olunyiriri ku lunyiriri. Olunyiriri ku lunyiriri.
Zibe nyiriri bi.
Let them be 2 scriptures.
Oba satu.
Or 3.
Oba nya.
Or 4.
Kati olunyiri olumu.
Now the one scripture.
Biyinza obutakakasa ekyo
kyogamba. It may not prove what you're saying.
Wabula yiya gamba zina okubeera
ebiri. But it says there have to be 2 scriptures.
Satu oba nya.
3 or 4.
Seziwandiikibwa.
Those are the ones which are written.
Mwoyo w'okutegeera.
And they fall in the spirit of understanding.
Mwebi ebikubuulirwa.
Even that is preached to you.
Kyovula tulina okwegendereza.
That's why we have to be very careful.
Nga mu maaso tugenda okutandika okulaba.
We are going to
Kristo mutufu n'ekkanisa ye.
The right Christ and his church.
Bakwisa b'obulimba n'amakanisa gaabwe.
And the false Christ and their church.
Enjiri entufu ey'obwakabaka bwa Katonda.
The right gospel of the kingdom of God.
Enjiri z'abasitaani.
And the gospel of the devil.
Mwe banyolera ebyawandiikibwa.
That's how they distort scriptures.
Ne batoolamu ne bongeramu.
And they subtract and they add within them.
Ne basoma akanyiri nga ka kitundu.
And they read once a half a verse.
Nayagala tambula lunyiriri ku lunyiriri.
And they don't want to move scripture by scripture.
Asomako katini.
They read one a half of it.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Wabule eliyo moyo byawandika musubiyo moyo okutegeera.
Spirit writes the scripture of understanding.
Byatambula lunyiriri ku lunyiriri.
Must have moved scripture by scripture. Scripture by.
Then oluvanyumera.
And after
Isaiah 28:10.
Isaiah 28:10.
Wano katono au katono. Nedda.
Wano katono wali katono.
Yeah, a little and there a little.
Wata mu chapter eno.
Get from this chapter.
Kalo yinzo gama soma Isaiah.
You may start reading Isaiah.
Na yinyi zo soma mu chapter.
But I may read another chapter.
Nkaga mukaga.
66.
Nesoma olunyiriri.
And I read the verse.
Nezija mu atanu munya.
I come in 50.
Nezija onenga tanefu.
I join and I get the same thing.
Oba yinzo gama.
Or I can say.
Nsomye mu Isaiah.
Let's read in Isaiah.
Nemu Peter.
And in Peter.
Kwa saganyizano
kwa nwa. And we are connecting a little here and a little there. That's how they will seal them within you. The Holy Spirit is wise. His seal is very careful upon it. And there's no way you can escape him.
When
he comes in the spirit of knowledge, here is where he puts people aside. They have not reached the spirit of knowledge. When they're going to separate the sheep from the goat, the spirit of knowledge that really casts you aside in understanding. He has already captured them.
Let's
read verse 13.
Isaiah 28:13. Ekigambo kya Mukama kikiriva kibeera kye bali ekiragiro ku kiragiro. Ekiragiro ku kiragiro. Olunyiriri ku lunyiriri. Olunyiriri ku lunyiriri. Wano katono, awo katono. Bagende bagwe bugazi.
Kakati okakasibwa nga gwe wagwadula.
Prove that you fell long time. And you're not worthy to be the children of God.
Oli omu ku bamalayika abaagwo.
You are among the fallen angels.
Kugambo bali bakubali bamalayika abaagwo.
You are counted among the fallen angels.
Kubanga bali nga baana ba Katonda.
They used to be children of God.
Naye nabo ebimu ku byabasibwa.
But one of the things we made them for.
Baatambula lunyiriri
ku lunyiriri. They never moved scripture by scripture.
Kiragiro ku kiragiro.
Command by command.
Abamu baduka ne bajja ne bawasanga ne babalagi.
And they came down here to marry when they have not been commanded.
Wamateka gaba mareka tebaina kuwasa.
For in the laws of the age they shouldn't marry.
Na ye mulubirebere sura yo mukaga.
Genesis 6.
Baduka yo muguru ne bajja
no. From heaven and they came here.
Ne baba na baba
ne bawasa. And they saw daughters of men.
Katibata mbiragira abo
boda. And married them and they never moved in commands.
Ngabakulanga satani
bya kola. And doing as Satan bid.
Muguru yadukanga yo najja kunsi.
Used to run from heaven and come on earth.
Mubuzo vawa.
It was asked where you coming from.
Katonda businga yali amutumye.
If God had sent you, you would have asked him where you coming from.
Bwabula ye yeka yekanga
tebamulagi self moved himself.
Nabana mvakutambula no kudinga.
And instead of from moving up and down the world.
Kadinawe
you do what you do out there. And you are not command by command of God.
Baba akujje muddo
ruye kati. Tolina
siru ya kati.
Have no seal of God.
Bintu byokola tebiri kiragiro
kiragiro. You do are not command by God.
Yate biri rumiriri ko
nyiri scripture by scripture.
Ebitoleddwa no kanwali katunu
mbya wani. God a little here and little there from scriptures.
Isaiah 28:13.
Isaiah 28:13.
Bagende bagwe bugasi bamenyeke bategebwe bakwatibwe.
Wano baba akukutedda.
They have already captured you.
Mufere bannange. Talina na siru ya
Katonda. This is the corn man. Has the seal of God. They have already gotten out of you.
Era gwabulira njiri wege.
And you preachers be very careful.
Yobulira abantu.
What you preach to the people.
Kubanga togera fulumya
chotani. You are not going to speak what you don't have.
Kubanga ina siru ya Katonda.
You have no seal of God.
Osobola kuwesa balala siru.
You cannot make others be sealed. It's hard.
Kubanga omoyo kitwalinga nti omoyo kiyali badda yakuwadde
the spirit of
you
is what you would have given on
naye totulanga mukutesa kwa mukama
sat in the curse of God.
Uliriza bulungi,
listen carefully.
Tugenze ku seal wenu.
You've gone on the seal
yokusatu
of the third
uyo moyo wokutesa kwa
Katonda, spirit of the curse of God.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Wana bagendo kukwatira.
Here is where they're going to capture you from.
Tulanga na kumu kama watu
za bigambo under the counsels of God is
one. Elapo manyina bino na bisera
bino na the seasons and times of everything. Wakona
ngeye bintu mukifura
ndenge. You used to do things upside down.
Simbiro byabyo.
Not in their seasons.
Simu bwenkanya.
Not in righteousness.
Jeremiah.
Jeremiah.
Jeremiah 23:18.
Jeremiah 23:18.
Jeremiah isura ya 23 na ulinyiri wa 18. Kubanga ani eri ayimiridde mukama wateseza ebigambo.
Kakati sirwe neyo moyo
okutuza. Now the seal of spirit of counsel.
Erimu okubuuza nti ddala bakkiriza okufuuka abayigirizwa.
Involves asking really they accept to be disciples.
Baatula ne bafuula abayigirizwa ne bafuuka abayigirizwa.
And make people disciples.
Era basobola okuyigiriza abalala.
And they're able to teach others.
Kubanga ina wayogera na agamba.
For the way he speaks and he says.
Mugende mfurama nga gonna
abayigirizwa. Make all nations disciples.
Matthew
28:18-20.
But it says
in Timothy that this is what's committed to the faithful ones
who
will be able to spread them to others. And the way they're going to capture you, you never sat under the counsel of God's words. The
seal
of the spirit of counsel, you don't have it.
You
spoke what you wanted us
to do,
and you added within the word of God.
It's
what captures you as on the spirit of understanding. You never had a little here, a little there. You used to dream what you want and you speak to the people. That's why they emphasize, don't add within them. Don't subtract from them. And don't distort and twist them. Anytime you do that,
you yourself, you
don't remember the seal of God. Even when you preach, you don't get it. That's why in the council they say that the
other servant
who is not faithful, he refused to give
his
fellow servants food in the right season, and
his
brother tormented and beat them and went to drink with the drunkards and to eat with them, and
he began to
do evil actions of people in the world. Praise Jesus.
Now
in the council they will show you
that
never sat under God's counsels.
Yeremia esura ya makumi abiri musatu olunyiri lwa 18.
Jeremiah 23:18.
Kubanga ani eyali ayimiridde Mukama wateeseza ebigambo, ategeere awulire ekigambo kye. Ani eyali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira?
Eyatuulamu yaani?
Who sat in the council?
Era na kugamba nawuliriza ne yeetegereza.
And who listened and searched his words
out? Namanya ebiro n'ebiseera.
And he got to know the seasons and times of everything.
Ebya buli kigambo.
Every word.
Kubanga buli kigambo ekiri mu
Bible. Every word in the Bible.
Kiriko ebiro n'ebiseera.
It has its seasons and times.
Okusinzira ku mubuulizi esuula
y'okusatu. Ecclesiastes 3.
Gambe nguyitiramu mu
bwangu. I'm told you I'm passing through it briefly.
Ebisinga twabiraba.
The most beyond this we saw it. When we are seeing the journey of the Bible, we covered
this.
The journey moved through the Bible for 7 years.
We
are explained these seven spirits.
The
way they gathered the Bible. And the way these seals happened to be on it.
Let's
on briefly. Ecclesiastes 3.
Mubulizi esule yokusatu. Nauli nyiri olisoka. Bulichintu. Chiriko entuko yacho. Na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo.
Kati ebigambo byonna ebiri mu Bible,
which are in this Bible, and which are written, they have their seasons, they have their timings. Even we see the grass growing, but the command is what commanded that in Genesis.
Era buli kintu kiriko ekiseera kyakyo
n'ebiseera.
Gwe wakolanga ebintu byonna nga oli wabweru
wabiseera
nga oli wabweru w'okuteesa kwa
Katonda.
Okuteesa kwa Katonda kwagamba muweereddwa buwa amaanyi nammwe mwebuwa,
bwe
n'osimbisa abantu ku byamagero, abantu bawandikako ebipapula, abalala ng'okusisinkana
okukulabako
basasula emitwalo abiri
oba
asatu obukadde.
Hear what is in the curse of God. Now I've told you
that
all of them will be checked
when
you have to prove that you have the seal of the Holy Spirit.
It is not
something you can joke with.
Kubanga bwaba akole jinja
lini, when he's making the other
era ng'akola seal,
and he's making that seal,
ebintu byonna biteekebwa mu order,
things are put in order
okusinzira ku myomu musanvu
gya Katonda. The seven spirits of God,
buli kigambo mu seal yakyo,
every word in its seal,
buli kigambo mu moyo gwakyo,
every word in its spirit.
Yes,
praise Jesus.
Tugenze kula moyo wa amani.
We've got to see the spirit of power.
Tuita mu bwangu
ddala. We pass through brief.
Moyo wa amani.
The spirit of power.
Tulaba Yobu 5:12.
We sing Job 5:12.
Yobu esula iyo 5 n'olunyiriri ole 12.
Job 5:12.
Atta enkwe ezabagerengetanya. Emikono gyawe nigitayinza kutuukiriza bibatandise. Akwasa abagezi olukwe lwabwe bo
ng'ayita mwoyo w'amaanyi,
through the spirit of power,
kutta nkweza abagerengeta,
killing the plant of the crafty.
N'okuteesa kw'ab'ekyejo kumenyekera ddala.
Ayagala okulaba oba tewatuulanga mu kuteesa kw'ababi.
That you never sat in the council of the wicked.
Uyinza okuba ogamba,
you may say, I have where I fellowship from.
Naye nga gy'okuŋŋaanira,
but where you fellowship,
kuŋŋaanirira basitaani.
It is the synagogue of the
Satan. Era nga mutuula mu kuteesa kw'omubi sitaani.
And you sit in the council of the evil and the devil.
ngore secho mulimu abatambulira munsi buli bali
they will move the world like that
bakura mumboze ezitategeerika
in talks which are funny
ezebigambe bitali mu
magezi the words in them where there is no wisdom of God
kati bino bibiga nokubuna ani bwa
now this was a pieno
nti wasobola
kubikanga
ote ogano okutula mukuteesa kwa
babi were you able to refuse to sit in their council
erange nkweza bwe nyabateesa byo nobigana
plans they reason to refuse them
kubanga ina oyogera mu zaburi
he speaks in psalms
agamba zisanzo yatula mukuteesa kwa babi
onto he sits in the council of the wicked
bajja kulabo baddala watula
wali
omoyo wa manyi
where the spirit of power is
na kubulira ngeri jona sigukula nga mwe uyigambe
how you will approve those words
yobu esuri yo kutano Yobu esura ya 5 olunyiro 14.
Yobu 5:14.
Baba nechizikiza emisana. Eraba wa manta mutuntu ngachiro. Naye alokola mukitala kya kamwaka abwe. Alokola eyetaga omukono gw'amaanyi. Kale omwavu naba nokusubira obutali butukirivu. Nebusiba akamwaka abo.
Yesu yebazibwa.
Amen.
Katugere mu Yeremia sura esoka.
Jeremiah chapter 1.
Tuyita mu bwangu ddala.
Passing briefly through them.
Tubuza emyoyo ebiri gyokka.
We are remaining with two spirits alone.
Tulyoka today ati wali ku moyo w'omusanvu.
We can go back to the seventh spirit.
Yeremia sura esoka.
Jeremiah chapter 1.
Katusome otandika ku omusanvu paka olwe 10.
Yeremia esura esoka. N'olunyiriri olw'omusanvu.
Jeremiah chapter 1 from verse 7.
Naye Mukama n'angamba nti toyogera nti ndi mwana muto kubanga eri bonna gye nnaakutumanga gy'onogendanga era kyonna kye nnaakulagiranga ky'onoyogeranga
kyakulagira ky'oyogera mu mwoyo w'amaanyi
commands is what you speak in the spirit of power
si kwogera by'owulira by'osanze
what you hear what you find
omwoyo w'amaanyi akunganya
spirit of power gathers
ebigambo ebigendo okusigukula buli katonda kyataasimba
I'm going to uproot whatever God never planted
buli kyataasimba
and whatever I never built
ate n'okuzimba okuteesa kwa Mukama
twampaka the counsel of God by force
n'okusimba katonda byayagala
plant what God wants
era ng'oyogera watali kutya
wali speak without any fear
ekibingo ekiyita kibi
and the sin you call it sin
n'ekirungi kiba kirungi
God is called good
Yeremia esula esooka n'olunyiriro omunaana
Yeremiah 1:8
tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya bwayogera Mukama awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange Mukama n'angamba nti laba ntadde ebigambo byange mu kamwa ko laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale gabakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula
owulidde kye baamugamba ebigambo byentaddemu byamwoyo w'amaanyi awo bannabbi bonna abannabbi ab'obulimba n'abalogo bonna
wansitukulaba
ebiri mu kitabo kino ekya Yeremiya bannabbi b'obulimba
wansi
ng'akozesa kigambo
kusigukula
buli katonda kyatasimba Simanyo motegedde
bulungi.
Basitani bonna bakaba.
Bagayogera
temuli damusiye wa
mwiki. You go to your own country.
Ebintu bwe bitye bikambwe.
Which are hard.
Ne kitabo kya Ezekiel.
Even the book of Ezekiel.
Ne bidada. Binje byogeya moyo wa
mwana. Who speak with the spirit of power.
Kusigu kwa buli katonda kya tazimba.
Kugamba
kitali kutesa kwa Mukama.
What is this counsel?
Ukakasanga je mubadde muwerereza.
You prove it. Yango
yobye mubadde muulira.
And what you've been hearing.
Kuba madini gamwe.
In your religions.
Gemwavam
where you came from or in your belief
naba mukumwe gemuchali
where you still
dalamba demu bifuna
have you been getting them
iromo yabadde awandika
and as what has the spirit been writing where is the seal
kale okusoka mubili gwoyizo oli ayo nyinzo kuba nakufuna
claim the body you have it
naye siru yoka kasojirina
are you sure you have the seal of God
kubanga omwoyo w'amaanyi bw'amala okubanga
asigukudde
buli katonda kyatazimba
buli kyatazimba
aba alina okujja azimbe lwamakatonda
by'ayagala
osobola okuyimirizaawo mazima ne
bw'obeeraomuabangi
nga bagavuddeko osobola osigala n'ogaana
nze
nja kugasigalako
lwamaka
osobola ofuuka nga ba
Daniels
babagambye musinze ekibumbe
n'ogamba
sijja
kisinza oba munsulemu
muli
bwe nasule throw me there.
Ato baka tona mponyo bata mponyo ira ye mukama.
Me or not, he will remain God.
Ibasaje abanyina muwe wa manyi
bavuba
power day chisembayo.
Who were in the spirit of power and they are given.
Baba abatume neba bavudde ku mazima.
If the apostles and the prophets
have just sikaranga tugogera.
Shall remain speaking it.
Tuli mu Yeremia esule soka n'olunyirirwa kome Jeremiah 1:10. N'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula. N'okuzimba n'okusimba.
Obulira nti bw'omala omumenya bino byabali.
Olina
okuleeta okuteesa kwa Mukama okuzimba
olwampaka.
Oyambibwako omwoyo w'amaanyi. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kati ebiri mu siri y'omwoyo w'amaanyi.
Bwe bityo bifaanana.
Nako biba bingi Bible tusajja
etuwola.
Tetusobola kwetuula
Bible.
Naye nga mwebiri.
Era
simanyi oba gy'osomesebwa. Bibeera yeeyo. Kubanga ndabira ddala.
For I see.
Nga ne just okubuulira obuulizi omukazi okwambala obulungi tebasobola.
Reaching to a woman to clothe well, they cannot do it.
Okusigukulamu enkuna
mbi. To uproot miniskirts.
Okwambala obubi.
And clothing wrongly.
Abasajja abakoze enviiri ezigweri. N'ebipale ebigira weri.
Trousers falling down.
Ebyo nabyo bibalemye okuggyawo.
They have failed to take them out of the church.
Obusosoze tebuganye.
Segregation has failed.
Bataddewo entebe ez'abagagga batuule mu maaso.
Corporate chairs in the front.
Ebyo Mukama bye yateesa.
Is that what God counseled and
said? Bwagamba ndi walina omwoyo w'amaanyi.
You have the spirit of power.
Era n'ebigambo by'omwoyo w'amaanyi. Wano tuba tetusaagira mu kigambo.
Kubeeno
siru tugyetaaga. Tenga abaweereza Katonda
omulamu.
Eno siru tuba tugyetaagako
kopi.
Yesu yebazibwe. Katonda omwoyo w'okumanya.
Omwoyo
w'okumanya Katonda. Yokana 17:3.
John 17:3.
Yokana esule 17 n'olunyiriri olw'okusatu. Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okumanya gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo.
Wali onoonya kumanya ki?
You are seeking to know what?
Kubanga okukakasa ku bulamu obutaggwaawo.
Siro
y'okutaano eteekwa okubanga kweri. Nga wamanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma.
Kati
gwe kasoma mizimu.
Now you study demons.
Simanyi by'oliko.
I don't know what you are on.
Eno siro tosobola kugifuna.
You cannot dare get the seal.
Siro y'okutaano oba wagiremeddwa dda. Osoma mizimu.
You are studying demons.
Osoma ebintu nti tebitegeerekeka.
You are studying things you don't understand.
Enjiri temuteekawo emitwe.
Naye
nga tebagitegeera abantu oba osomesa biki.
Tebiri
ku Katonda.
They are not on God.
Waliwo ekizibu ekiri mu nsi.
Era
olina okwegendereza.
Otusoma
ku mwoyo wa Katonda.
Understand on the spirit of the Lord.
Okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda.
Tekibadde kyangu nnyo.
Kubanga bwakabaka.
For the kingdom.
Ye mwoyo mutukuvu.
It is the Holy Spirit.
Obujjuvu bwe.
In his fullness.
Matayo 28.
By the spirit of the Lord.
Obwakabaka bwa Katonda.
Kingdom of God has come.
Kati obwakabaka bw'omuggulu.
The kingdom of heaven. They are the territories.
Geyategekawo abantu mwatwala abantu abayingidde mu bwakabaka balina okubeera. Wabula gatandikira ddala wano ku nsi
kwetuli.
Obulamu obutaggwaawo. Kwe kutegeera Katonda omu w'amazima. Ne Kristo Yesu
gw'atuma.
Kumanya
knowledge
Katonda omu w'amazima.
Knowing the one true God.
Wadde mu Yoluganda otera kulabawo ekigambo okutegeera.
Naye
mu Luganda tukozesa kumanya.
Era nsaba
ekitereezi bwe kirina okubeera. Mulamu tuba kumanya Katonda omu w'amazima.
Knowing the one true God. Not understanding.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Buwamanyaki.
What did you know?
Mukitabu wakunganya mizimu.
In the book you gathered demons.
Naye mutuula ne musomea mizimu.
And you studied demons.
Abalala simanyi na topic kitize mulina mu bitabu byammwe.
I don't know what topics you have in your books.
Okuva mu makunganyo ge mwabeerangamu.
From the different synagogues you've been in.
Temwabeeranga mu kumanya Katonda.
We are not in knowing God.
Mwatekangawo emitwe.
You put headings.
Goroko mwana wa Sayuni.
Arise daughter of Zion.
We kunkumuleka enfuufu.
Cast off your life.
Nga omugenda tutwale n'obugagga
enfuufu
y'obwavu
ngikuba
ebintu ntu bye mwayogeranga ne bye mwasomanga era bayibuli eraga omuntu ku
byagamba
ndi Katonda ayagala abantu bonna
okulokoka
n'okutuukira ddala mu kumanya
Katonda.
Kati gwebuze eyo siru tewagifuna
ey'omwoyo w'okumanya.
Omwoyo abadde alaba abantu nga bazikirira
bulijjo
olw'okubula okukola ki?
For lack of knowledge.
Hosea 6.
Hosea 4.
Hosea 6.
Yes, yes.
Praise Jesus. That is where you separate the sheep and the goat is, which you hear in Matthew. And our master says, he is going to come to separate the sheep from the goat. You don't have that seal, which proves you are a sheep. But you have the one which proves you are a goat. The seal of the devil, which we are going to get explained over the next Tuesday and Wednesday.
Yes,
praise Jesus.
How is it made?
You are going to see how it's made.
Yes,
praise Jesus. Now, brethren,
try
to know the one true God.
The
seal of knowledge that can go upon your life. For in the spirit of knowledge,
Malachi
3, verse 18,
Malachi esule yokusatu n'olinyirwa 18.
Malachi 3:18.
Awo remulida ne mwawula omutuukirivu n'omubi. Oyaweereza Katonda n'oyo atamuweereza.
Remulida.
When you come back.
Ekigambo ekyo kudda.
That word to come back.
Olwaleero osobola otandika okudda.
Today you can begin to come back.
Naye waliyo okuddirayo ddala ewaffe
mu ggulu. But there is coming back to our home in heaven. It is a broader word. It begins to then to come back.
But
the word to come to pass, it is the other day of judgment. And all of us have gone back. And they will separate the sheep from the goat. We have come back. As we see
now
coming, they who don't serve God on the other side. They were not righteous on the other side, and they
have
been taken the lake of fire. It is a broader word. The word when you will come back. To come back where? Our home is in heaven. When you get back up there. But we begin now to get back there as we prepare ourselves for our journey.
But
this word will come to pass on that day. Repeat that first.
Malachi esula ya kusatu olinyirwa 18.
Malachi 3:18.
Awo remulita nemwawula omutuukirivu n'omubi. Oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza.
On that day you will know. This seal is the spirit of God. Did you know one true God? Did you serve him? Or you never served him? That's when you understand it on that day. And you never got that seal. The 66th seal. As we go back on the 7th. The spirit of fear of God.
We are
not
going to
go deeper into it. But in Proverbs 8. The Lord speaks like this.
Engeri sula ya 8 n'olunyiriro 13. Okutya Mukama kwe kukyawa obubi.
Nti mu moyo okutya Mukama
gw'oyogera ku fear of God you speak of.
Kwe kukyawa ekibi kyonna
wekimera kiri. Every kind of evil.
Era Bible wonna weyogera ku kibi.
Wherever Bible speaks of sin.
Kuba kyabuli ngeri ki?
Kiri
mu moyo okutya Mukama.
It's on the spirit of fear of God.
Abali singa mwanga era tebagirina
sin. They will be found without a seal.
Mu moyo okutya Mukama.
The spirit of fear of God.
Twalabira mu nyanja y'omuliro.
We saw the lake of fire.
Mubagenda
okusanyiza obonna. Where they're going to melt all.
Abagenda okutya Katonda.
Who refuse to fear God.
Yes,
praise Jesus.
Okutya Mukama.
The fear of God is to hate evil.
We babuulira enjiri.
When they preach the gospel, you hear the spirit of fear of God.
Ngaddala asomeseza ddala ebintu eby'okutya Katonda.
Okukyayira
ddala ekibi n'ebikolwa byakyo.
Hate sin and its works.
Yes, we have
praise Jesus.
Hari okutya Mukama.
Now the fear of God is to hate evil.
Okutya Mukama.
The fear of the Lord.
Amagezi magasookera.
The beginning of wisdom.
Okutya Mukama.
The fear of God.
Okumanya mwekusookera.
Knowledge begins from there.
Yes, we have
praise Jesus.
Kati ekigambo kino omwoyo okutya Mukama.
This is what the spirit of
era se namba mukaaga. Egiramu ebintu byonna.
Brings out all things.
Ebyagaanibwa Katonda obutabikolanga.
God refused us to do them.
Ebyawandiikwa mu kitabo
kino. And they are written in this book.
N'ebyo ebirumizibwa mu mitima gy'abantu.
They which are convicted in people's hearts.
Kubanga ebirumizibwa mu mitima gy'abantu.
What are convicted in people's hearts?
Omwoyo omwabirumirizaayo.
The same spirit who convicts them. Yohana
16.
John 16.
Kubanga olime bwagamba.
For if the other says.
Nze amateeka ag'obwenzi sigasoma.
The laws of adult and fornication.
Mu mutima gwa galina.
In their heart they have
them. Ani akkiriza.
Who accepts.
Batwale mukazi wo
oba mwami we. That they take your wife or your husband.
Olaba n'abasiraamu tebawulira
mirembe. Even the Muslims don't.
Okulabika nga oli mukazi ate bakuteekako
mukana. And they put another. For in the human laws, it's not acceptable. In the laws of humanity, it's not acceptable.
kubba
to steal.
Era bubba bakwewu.
When you steal they get surprised.
Nga mateka ga
Bible
mwe bibi.
Because of the Bible it's also there.
Nebi ebirumiriza aba.
Even things convict people.
Bila kibwo kubanga mulwate
are shown openly.
Bali na mateka mbuzaibwana.
That they have laws in there.
Okusinira mbarumi.
Humanity according to Romans.
Barumi esule yoku bi.
Romans 2.
Era gantu na mateka mbuzaibwana.
We have laws in our.
Gali ruddawa.
Where are they?
Gaga noone.
They are here in the hands.
Oyinenga romeka.
You have how many hands?
Si kumi.
Are they not 10?
Mateka gali ameka.
The laws how many?
Gali kumi.
There are 10.
Amasajja gali ameka.
How many main laws are we having?
Shabiri.
Are they not 2?
Ebigali bisajjo inayime.
How many male fingers do you have? Are they not 2?
Kati muzalwa no linama teka.
Now in
Ateka ati kupomo sitampu.
There are 3.
Katonda chitafu mwana mwana mtukufu.
They have been endorsed by the Father, Son and the Holy Spirit.
Omoyo mtukufu.
The Holy Spirit.
Mwana ne chitafu.
The Father and the Son.
Liteka likakasiwa.
Every law is endorsed.
Tosubura kuona nembigere bwechiri.
Even in the feet it's like that.
Tosubura uona.
You cannot be saved.
Everybody nali kugamba
na yana. Still as this one is saying don't.
Uyagaranga mukama katonda
ono. Love the Lord your God.
Ninongaligamba.
And this one says.
Uyagaranga muntu
munonga boya. Love your fellow person as you love yourself.
Ama tobanga nali onanga nao bakugamba
ni mwana. I also tell you child.
Omulala gamba yingali nolyo lina line 2.
How comes this up to
line yayo yokusatulini kubanga tosajja.
It's down because it's a male.
Yes, we have
praise Jesus.
So tutawana okuba.
Don't waste your time to steal.
Tutawana obutatya katonda.
Don't waste your time to steal.
Ugana muno Bible tokola kino. Tereke mu bwangu.
We tell you don't do this. Leave it.
Omoyo wa musanvu. Ye moyo wa mukama.
The Spirit of the Lord is the Holy Spirit.
Yatulaze kitaffe.
He shows that the Father
no mtu
understand the Holy Spirit. And they are one.
Mukama akumpere omukisha.
God bless you.
We bale kujja.
Thank you for coming.
Ebuza tujabiri nakuluna kubiri.
Shall have questions on the other day.
Kubanga obudde butugenzeeko. Ebibuuzo biwandiika mu kitabo kya.
Write down your questions in your book.
Kulunaku uli eri tujja bibuuza.
We shall ask them before we begin.